Amakhosi esibili isahluko 1 verse 1. UMowabi wahlubwa kwaIsrayeli emva kokufa kwaAhabi. Verse 2. Wazayiya wawa eHeleni lekamelo lakhe liphezulu laseSamaria wagula wathumithunya wathi kuzo hambani buze kuBhali zebubu uNkulunkulu waseIkroni uma ngiyakusinda kulokhu kugula kwami. Verse 3. Kepha ingelosi kaJehova yathi kuEliya waseThishiri, suka ukhuphuke ukuhlangabeza izithunywa zenkosi yaseSamaria uthi kuzo, kungokuba kungekho uNkulunkulu wezwele ukuba niye nibuze kuBhali zebubu uNkulunkulu waseIkroni na. Verse 4. Ngalokho uJehova usho kanje uthi, umbhede okhuphukele kuwo ayukwehlika kuwo kepha uyakufa nokufa, wayesesuka u-Eliya. Verse 5. Izithunywa zabuyela kuye wathi kuzo, nibuyeleni na. Verse 6. Zathi kuye, kwakhuphuka umuntu ukuba sihlangabeze, wathi kithi, hambani nibuyele enkosini enithumileyo, nithi kuyo, usho kanje uJehova uthi, kungongokuba kungekho uNkulunkulu kwaIsrayeli ukuba uthume ukubuza kuBhali zebubi uNkulunkulu waseIkroni na. Ngalokho umbhede okhuphukele kuwo ayukwehlika kuwo kepha uyakufa nokufa. Verse 7. Wathi kuzo, bekungumuntu onjani owakhuphuka unihlangabeza wanitshela lawo mazwi na. Verse 8. Zathi kuyo, umuntu ayinengubo yoboya ebhinqe ibhande lesikhumba okhalweni lakhe, wathi bekungu-Eliya waseThishibi. Verse 9. Wayesethuma kuye induna yamashumi ayisihlanu inamashumi ayisihlanu ayo, yakhuphuka kuye bheka, wayehlezi esiqongweni sentaba, yakhuluma kuye yathi, we muntu kaNkulunkulu, inkosi ishilo ukuthi yehla. Verse 10. U-Eliya waphendula wathi enduneni yamashumi ayisihlanu, uma ngingumuntu kaNkulunkulu makwehle umlilo ezulwini kuqede wena namashumi ayisihlanu akho. Wehla ke umlilo ezulwini wayiqeda yona namashumi ayisihlanu ayo. Verse 11. Wabuye wathuma kuyo enye induna yamashumi ayisihlanu inamashumi ayisihlanu ayo, yathatha yathi kuye, we muntu kaNkulunkulu, isho kanje inkosi ithi, shesha wehle. Verse 12. Wayesephendula u-Eliya wathi kubo, uma ngingumuntu kaNkulunkulu makwehle umlilo ezulwini kuqede wena namashumi ayisihlanu akho. Wehla ka umlilo kaNkulunkulu ezulwini wayiqeda yona namashumi ayisihlanu ayo. Verse 13. Wabuye wathuma induna yesithathu yamashumi ayisihlanu inamashumi ayisihlanu ayo, yakhuphuka le nduna yesithathu yamashumi ayisihlanu yafika yaguqa ngamadolo phambi kuka-Eliya yamnxusa yathi kuye, we muntu kaNkulunkulu, ukuphila kwami nokuphila kwalezi nceku zakho engamashumi ayisihlanu makube yigugu emehlweni akho. Verse 14. Bheka kwehla umlilo ezulwini waqeda izinduna zamashumi ayisihlanu ezimbizo okuqala zinamashumi ayisihlanu azo, kepha manje makube yigugu emehlweni akho ukuphila kwami. Verse 15. Ingelosi kaJehova yathi ku-Eliya, yehla naye ungamesabi. Wasuka wehla naye waya enkosini. Verse 16. Wayesathi kuyo, usho kanje uJehova uthi, lokhu uthume ithunywa ukubuza kuBhali zebubi uNkulunkulu waseIkroni, kungokuba kungekho uNkulunkulu waIsrayeli ukuba kubuzwe ngezwi lakhe na. Ngalokho ayukwehlika embhedeni okhuphukele kuwo kepha uyakufa nokufa. Verse 17. Yayisifa njengezwi kaJehova alikhulumile u-Eliya. UJehoramu waqala ukubusa esikhundleni sakhe ngonyaka wesibili kaJehoramu indodana kaJehoshafati inkosi yakwaJuda ngokuba wayengenandodana. Verse 18. Ezinye izindaba zika-Ahazi azenzayo angithi lotshwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwa-Israyeli na? Amakhosi esibili, isahluko 2, verse 1. Kwathi lapho Jehova ebeya kumkhuphula u-Eliya ayezulwini ngesivunguvungu, Eliya wasuka eGiligali no-Elisha. Verse 2. U-Eliya wathi ku-Elisha, ake uhlale lapha ngoba uJehova ungithumile eBhetele. Kepha u-Elisha wathi, kuphila kukaJehova nokuphila komphefumulo wakho angikushiya, behlela-ke eBhetele. Verse 3. Amadodana abaprofetha aseBhetele aphuma aya ku-Elisha athi kuye, uyazi yini ukuthi uJehova uyakususa inkosi yakho kuwe namuhla na? Wathi, yebo ngiyakwazi, thulani. Verse 4. U-Eliya wathi kuye, Elisha ake uhlale lapha ngokuba Jehova ungithumile eJerikho. Kepha wathi, kuphila kukaJehova nokuphila kwakho angikushiya, bafika-ke eJerikho. Verse 5. Amadodana abaprofethi aseJerikho asondela ku-Elisha athi kuye, uyazi yini ukuthi uJehova uyakususa inkosi yakho kuwe namuhla na? Wathi, yebo ngiyakwazi, thulani. Verse 6. U-Eliya wathi kuye, ake uhlale lapha ngokuba uJehova ungithumile eJodane. Kepha wathi, kuphila kukaJehova nokuphila kwakho angikukushiya, bahamba-ke bobabili. Verse 7. Abantu abangamashumi ayisihlanu bamadodana abaprofethi baya bema ekhashana namaqondana nabo, bona bobabili bema ngaseJodane. Verse 8. U-Eliya wathatha ingubo yakhe wayisonga, washaya amanzi ahlukana phakathi nangalapha, bawela bobabili emhlabathini owomileyo. Verse 9. Kwathi sebewelile, u-Eliya wathi ku-Elisha, cele ngiyakukwenzela khona ngingakasuswa kuwe. Wathi u-Elisha, makuphindwe kabili umoya wakho phezu kwami. Verse 10. Kepha wathi, ucele into elikhuni nokho. Uma ungibona lapha ngisuswa kuwe, kuyakuba njalo kuwe, kodwa uma ungangiboni akuyukuba njalo. Verse 11. Kwathi beselokhu behamba bekhuluma, bheka nanso inqolo yomlilo namahasho omlilo, kwabahlukanisa bobabili, u-Eliya wakhuphukela ezulwini ngesivunguvungu. Verse 12. U-Elisha wakubona wamemeza wathi, baba, baba, nqola kaJehova naba mahashi bakhe. Akabe sambona futhi, wabamba ingubo zakhe wazikhebhula kabili. Verse 13. Wacosha ingubo ka-Eliya ebiwile kuye, wabuya wema ngasogwini lwaseJordani. Verse 14. Wayithatha ingubo ka-Eliya ebiwile kuye, washaya amanzi wathi, uphi uJehova uNkulunkulu ka-Eliya na? Esewashayile amanzi ahlukana ngalapha nangalapha, u-Elisha wawela. Verse 15. Esembonile amadodana abaprofethi aseJerikho ayemalungana naye athi, umoya ka-Eliya uhlezi phezu kwa-Elisha, afika kumhlangabeza akhothamela phansi phambi kwakhe. Verse 16. Athi kuye, bheka kukhona phakathi kwezinceku zakho amadoda angamashumi ayisihlanu anamandla, mawahamba afune inkosi yakho, kumbe umoya kaJehova umkhuphulile wamlahla entabeni ethile noma esigodini esithile, kepha wathi, ningawathumi. Verse 17. Amncengisisa waze waba namahloni, wayesethi, thumani, ayesethuma abantu abangamashumi ayisihlanu, bamfuna insuku ezintathu, kepha bamtholanga.
Verse 18. Babuyela kuye sahleze eJerikho, wathi kubo, angishongo yini kini ukuthi ningahambi na?
Verse 19. Kepha abantu bomuzi bathi ku-Elisha, bheka, isiza somuzi sihle njengokuba inkosi ibona, kepha amanzi mabi, izwe liyakubhulubisa. Verse 20, wathi ngiletheleni isitsha esisha, nibeke usawoti kuso, basiletha kuye. Verse 21, waphuma waye emthonjeni wamanzi, waphonsa kuwo usawoti wathi, usho kanje uJehova uthi, ngelaphile lawa manzi akusayi kuvela ukufa kuwo nokubhuluba.
Verse 22, elashake amanzi kuze kube namuhla njengezwi lika-Elisha alikhulumayo.
Verse 23, wenyuka lapho waya eBhetele, esenyuka endleleni, waphuma abafana emzini, bamklolodela bathi kuye, yenyuka wena badlandini, yenyuka wena badlandini. Verse 24, wabheka emva kwakhe wababona, wabaqalekisa egameni likaJehova, kwase kuphuma ehlathini amabhere amabili ezinsikazi adwengula abafana abangamashumi amane nambili kubo. Verse 25, wasuka khona waya entabeni yaseKameli, esuka lapho wabuyela eSamariya. Amakhosi esibili, isahluko 3, uverse 1. UJehoramu indodana kaHabi waba inkosi kwa-Israyeli eSamariya ngonyaka weshumi neshagalombili kaJoshafati inkosi yakwaJuda. Wabusa iminyaka eyishumi nambili.
Verse 2. Wenza okubi emehlweni kaJehova, kepha kungenge njenguyise nonina, ngokuba wasusa insika kaBhali abayenzile uyise.
Verse 3. Nokho wanamathela ezonweni zikaJerobowami indodana kaNebati onisa ngazo Israyeli kasukanga kuzo. Verse 4. UMesha inkosi yakaMowabi owayefuyile kakhulu izimvu wathela enkosini yakwa-Israyeli uboya bamawundlu ayizinkulungwane eziyikhulu nobezinqama eziyizinkulungwane eziyikhulu. Verse 5. Kwathi lapho esefile u-Ahabi inkosi yakaMowabi yahlubuka inkosi yakwa-Israyeli. Verse 6. Inkosi uJehoramu yaphuma eSamariya ngaleso sikhathi yabala wonke u-Israyeli. Verse 7. Yayathumela kuJoshafati inkosi yakwaJuda yathi, inkosi yakwaMowabi ingihlubukile, ungahamba nami silwe noMowabi na? Wathi, ngiyakwenyuka mina njengawe, abantu bami njengabantu bakho, amahashi ami njengamahashi akho. Verse 8. Wathi futhi, siyakwenyuka ngayiphi indlela na? Yathi ngendlela yasehlane lakwa-Idomi. Verse 9. Yayisihamba inkosi yakwa-Israyeli nenkosi yakwaJuda nenkosi yakwa-Idomi azungeza indlela yezinsuku ezisikhombisa kwakungekho manzi empi nawezinkomo ezibalandelayo. Verse 10. Yayisithi inkosi yakwa-Israyeli, maye ngokuba uJehova ubuthile lawa amakhosi amathathu ukwanikela esandleni sakwaMowabi. Verse 11. Kepha uJoshafati wathi, akakho lapho umprofethi kaJehova ukuba sibuze kuJehova ngaye na? Enye yezinceku zenkosi yakwa-Israyeli yaphendula yathi, ukhona u-Elisha indodana kaShafati owathela amanzi ezandleni zika-Eliya. Verse 12. Wayesethi uJoshafati, izwi kaJehova likuye. Base behlela kuye inkosi yakwa-Israyeli noJoshafati nenkosi yakwa-Idomi. Verse 13. Kepha u-Elisha wathi enkosini yakwa-Israyeli, nginamsebenzi muni nawe na? Hamba uye kubaprofethi bakayihlo nabaprofethi bakanyoko. Kepha inkosi yakwa-Israyeli yathi kuye, hayi, ngokuba uJehova ubizile lawo makhosi amathathu ukwanikela esandleni sakwaMowabi. Verse 14. Wayesethi u-Elisha, kuphila kaJehova Sebaoti engimphambi kwakhe, uma bengamazisi uJoshafati inkosi yakwaJuda, ngempela ngingeze ngakubheka, ngingeze ngakubona. Verse 15. Kepha manje, ngiletheleni umbethu wogubhu. Kwathi umbethu wogubhu esabetha, isandla sika Jehova saba kuye. Verse 16, wathi, usho kanje uJehova uthi, yenza lomfula ube nemigodi ngemigodi. Verse 17, ngokuba uJehova usho kanje uthi, aniyukubona umoya, aniyukubona imvula, kepha lomfula uyakugcwala amanzi, niyakuphuza nina nezinkomo zenu nezinye izilwane zenu. Verse 18, lokhu kulula emehlweni kaJehova, uyakunikela abakwaMowabi esandleni senu. Verse 19, niyakuchitha yonke imizi ebiyelwayo, nayonke imizi ekhethiweyo, niyakuwisa yonke imithi emihle, nivimbe yonke imthombo yamanzi, none zonke iziqephu zomhlaba ngamatshe. Verse 20, kwathi ekuseni ngesikhathi sokunikela ngomnikelo wempuphu upheka, kwafika amanzi ngasendleleni yakwa-Idomu, izwe lagcwala amanzi. Verse 21, sebezwile bonke abaMowabi ukuthi amakhosi enyukile ukulwa nabo, babuthana bonke abaqale ukubhinca izikhali kuyaphezulu bema emkhawulweni. Verse 22, bavuka ekuseni ilanga lakhanya emanzini, abakwaMowabi babona amanzi malungana nabo ebomvu njengegazi. Verse 23, bathi, lokhu kuyigazi ngempela, amakhosi alwile abulalene enye nenye ngalokho ekuphangeni ke Mowabi.
Verse 24, sebefike ekamu lika-Israyeli, abakwa-Israyeli basuka bashaya abakwaMowabi baze babaleka ebusweni babo, bangena ezweni labo bechitha abakwaMowabi.
Verse 25, bachitha imizi naseziqeshini zonke ezinhle zomhlaba, baphonsa kwaba yilona lo itshe lakhe, bazigcwalisa bavimba yonke imthombo yamanzi, bawisa yonke imithi emihle, kwaze kwasala amatshe aseKhiri Haresheti kuphela, kepha abezindwayimane bazungeza balishaya. Verse 26, yathi ibona inkosi yakwaMowabi ukuthi ukulwa kuyayahlula, yathatha abantu abangamakhulu ayisikhombisa abahosha inkemba ukufohlela enkosini yakwa-Idomu, kepha bahluleka. Verse 27, yayisithatha izibulo layo ebeliya kubusa esikhundleni sayo, iyanikela ngalo libe umnikelo wokushiswa phezu kogange. Abakwa-Israyeli behlelwa intukuthelo enkulu, basuka kuyo babuyela ezweni lakubo. Amakhosi esibili, isahluko 4, uverse 1. Kwakhala ku-Elisha owesifazane othile wabafazi bamadodana abaprofethi, wathi, inceku yakho indoda yami ifile, wena uyazi ukuthi inceku yakho yayimesaba uJehova. Sekufika umtshelekisi ukuzithathela abafana bami ababili babe yizigqila. Verse 2, u-Elisha wathi kuye, ngikwenzele ntoni na, ngitshele, unantoni endlini? Wathi, inceku yazi yakho ayinalutho endlini ngaphandle komfuma wamafutha. Verse 3, wayesethi, hamba utsheleke izitsha ngaphandle kubo bonke abakhelwane bakho, izitsha engenalutho zingabi ingcosana. Verse 4, wongena uzivalele ngesivalo, wena namadodana akho, uthele ezitsheni zonke lezo ubeke ezigcweleyo eceleni. Verse 5, wasuka kuye wazivalela yena namadodana akhe ngesivalo, wona aletha kuye yena wathela. Verse 6, kwathi zitsha sezigcwele, wathi endodaneni yakhe, sondeza kimi nesinye isitsha, kepha yathi kuye, akusekho sitsha, amafutha anqumake. Verse 7,
wayeseyakumtshela lowo muntu kaNkulunkulu wathi yena, hamba uthengise ngamafutha ukhokhe isikwenetu sakho, uzondle wena namadodana akho ngaseleyo. Verse 8. Kwathi ngelinye ilanga u-Elisha wadlulela eShunemi lapho kwakukhona esifazane ocebileyo wamcindezela ukuba adle isinkwa. Kwakuthi njalo nxa edlula waphambukela khona ukuba adle.
Verse 9. Wathi endodeni yakhe, "Bheka manje sengiyazi ukuthi ungumuntu ongcwele kaNkulunkulu odlula kithi njalo njalo." Verse 10.
Ake sixhume odongeni ikamero phezulu simbekele khona umbhede netafula nesihlalo nothi lwesibani kuyakuthi lapho eza kithi aphambukele khona.
Verse 11. Kwathi ngelinye ilanga wafika khona waphambukela ekamerweni walala khona. Verse 12. Wathi kuGehazi inceku yakhe, "Mbiza lo mshunemikazi," wambiza wema phambi kwakhe. Verse 13. Wathi kuye, "Ake usho kuye ukuthi bheka, usinakekele ngakho konke lokhu kunakekela. Ungenzelwa ntoni na? Uthanda ukukhulunyela enkosi noma enduneni yempi na?" Wathi, "Ngihlezi phakathi kwabantu bakithi." Verse 14.
Wayesethi, "Angenzelwa ntoni na?" UGehazi wathi, "Impela kanandodana nendoda yakhe isindala."
Verse 15. Wayesethi, "Mbize," wambiza wema emnyango.
Verse 16. Wathi, "Ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo uyakusingatha indodana." Wathi, "Hayi inkosi, wena muntu kaNkulunkulu, ungaqamba amanga encekukazini yakho."
Verse 17. Kepha owesifazane wakhulelwa wazala indodana eso sikhathi ngonyaka olandelayo njengokusho kuka-Elisha kuye. Verse 18. Kwathi umfana esekhulile waphuma ngelinye ilanga waya kuyise kubavuni. Verse 19. Wathi kuyise, "Ngafa ikhanda, ngafa ikhanda." Wayesethe encekwini yakhe, "Miyise kunina." Verse 20.
Iyamthatha yamisa kunina, wahlala emathangeni akhe kwaze kwaba semini wafa.
Verse 21. Wakhuphuka wambeka embhedeni womuntu kaNkulunkulu wamvalela waphuma. Verse 22.
Wabiza indoda yakhe wathi, "Ake ungithumele enye izinceku nenye yezimbongolo ukuba ngigijimele kulowo muntu kaNkulunkulu bese ngibuya."
Verse 23. Kepha wathi, "Uyelani kuye namuhla na? Akusilo lokwethasa kwenyanga, akusilo isabatha." Wathi kahle.
Verse 24. Wayesebophela imbongolo wathi encekwini yakhe, "Qhuba uhambe njalo, ungangimise ekuhambeni uma ngingakutsheli." Verse 25. Wayesehamba-ke wafika kulowo muntu kaNkulunkulu entabeni yaseKameli. Kwathi lapho lowo muntu kaNkulunkulu embona esekude, wathi kuGehazi inceku yakhe, "Bheka, nanguya umshunemikazi."
Verse 26. "Ake ugijime umhlangabeze uthi kuye, 'Usahlezi kahle na? Indoda yakho isahlezi kahle na? Umntanakho usahlezi kahle na?' Wathi, 'Sisahlezi kahle.'" Verse 27. Wafika kumuntu kaNkulunkulu entabeni, wabamba inyawo zakhe. UGehazi wasondela ukuba amgxoshe, kepha umuntu kaNkulunkulu wathi, "Myeke, ngokuba inhliziyo yakhe imunyu phakathi kwakhe. UJehova ungifihlele lokho kangitshelanga." Verse 28. Wayesethi, "Ngake ngacela yini ndodana enkosini yami na? Angishongo yini ukuthi ungangikhohlisi na?" Verse 29. Wayesethi kuGehazi, "Bhinca izikhali zakho, uthathe udondolo lwami ngesandla sakho uhambe. Uma uhlangana nomuntu, ungambingeleli. Uma umuntu ekubingelela, ungamphenduli. Ubeke udondolo lwami ebusweni bomntwana." Verse 30. Unina womntwana wathi, "Kuphila kukaJehova nokuphila kwakho angikukushiya." Wayesesuka wamlandela. Verse 31. UGehazi wadlulela ngaphambi kwabo walubeka udondolo ebusweni bomntana, akwabakho zwi nakunaka. Ngalokho wabuya kumhlangabeza wamtshela ukuthi umntwana akavukanga. Verse 32. U-Elisha sengena endlini ibheka, umntwana wayefile elele embhedeni wakhe. Verse 33. Wangena wabavalela bobabili isivalo wakhuleka kuJehova. Verse 34. Wakhuphuka walala phezu komntwana, wabeka umlomo wakhe phezu komlomo wakhe, namehlo akhe phezu kwamehlo akhe, nezandla zakhe phezu kwezandla zakhe, lapho esekhothama phezu kwakhe, inyama yomntwana yafudumala. Verse 35. Wayesebuya, wahamba-hamba khona endlini, waya emuva, waya phambili, wakhuphuka wakhothama phezu kwakhe, umntwana wathimula kasikhombisa, umntwana wavula amehlo akhe. Verse 36. Wayesembiza uGehazi wathi, mbize lo mshunemikazi. Wambize sengene kuye wathi, thatha indodana yakho. Verse 37. Wayesefika wawa ngasezinyaweni zakhe, wakhothama phansi, wayithatha indodana yakhe, waphuma.
Verse 38. U-Elisha wabuyela eGiligali, kwakukhona indlala kulelozwe, amadodana abaprofetha ehlezi phambi kwakhe, wathe encekwini yakhe, beka ikhanzi likhulu, uphekela amadodana abaprofethi ukudla.
Verse 39. Waphuma omunye waya endle ukukha imfino, wafumana intandela yasendle, wabutha kuyo izintangazane, yagcwala ingubo yakhe, wafika waziklabelela ekhanzini lokudla ngokuba babengazazi. Verse 40.
Base bethululela abantu ukuba badle, kwathi besadla lokho kudla, bakhala bathi, we muntu kaNkulunkulu, kukhona ukufa ekhanzini, babengasenakudla.
Verse 41. Kepha wathi, lethani impuphu, wayiphonsa ekhanzini wathi, thululela abantu ukuba badle, kwakungasekho okubi ekhanzini. Verse 42. Kwavela umuntu waseBhali-Shalisha, walethela lo muntu kaNkulunkulu ukudla kolibo, izinkwa zebhali engamashumi amabili nezikhwebu ezintsha zamabele enqalathini yakhe, wathi banike abantu ukuba badle. Verse 43. Kepha isikhonzi sakhe sathi, uthini? Ngibeke lokhu phambi kwabantu abayikhulu na? Wathi, banika ukuba badle ngokuba usho kanje uJehova, uthi bayakudla kusale. Verse 44. Sase sikubeka phambi kwabo, badla kwasala njengezwi likaJehova. Amakhosi esibili, isahluko 5 verse 1. UNahamani induna yempi yenkosi yase-Aramu wayengumuntu omkhulu phambi kwenkosi yakhe, otusekayo ngokuba uJehova wayenikile i-Aramu ukunqoba ngaye, futhi wayeyiqhawe elinamandla, kepha wayenochoko. Verse 2. Ama-Aramu ayephumile ngamaviyo, abuya ezweni lakwa-Israyeli enentombazane encane, yayiyincekukazi yomkaNahamani.
Verse 3. Yathi enkosikazini yayo, sengathi inkosi yami ngaba phambi komprofethi oseSamariya, khona biya kuphiliswa ochokweni lwayo.
Verse 4. Yangena yatshela inkosi yayo yathi, intombazane yasezweni lakwa-Israyeli yasho ukuthi nokuthi. Verse 5. Inkosi yase-Aramu yayisithi, yiya khona, ngizakuthuma incwadi enkosini yakwa-Israyeli. Wasuka wahamba namathalente ayishumi esiliva nezinhlamvu ezizinkulungwane ezisithupha zegolide, nezingubo eziyishumi zokuphendulela.
Verse 6. Waletha incwadi enkosini yakwa-Israyeli ethi, manje lapho le ncwadi ifika kuwe, bheka ngithumile uNahamani inceku yami kuwe ukuba umphilise ochokweni lwakhe. Verse 7. Kwathi inkosi yakwa-Israyeli siyifundile incwadi, yakebhula izingubo zayo yathi, mina nginguNkulunkulu yini ukuba ngibulale ngiphilise ukuze lo athumele kimi umuntu kumphilisa ochokweni lakhe na? Ake niqonde nibone ukufuna kwakhe ithuba lokulwa nami.
Verse 8. Kwathi Elisha umuntu kaNkulunkulu esezwile ukuthi inkosi ya-Israyeli ihlebhulile izingubo zayo, wathumela enkosini wathi, "Ukhebhuleleni izingubo zakho na? Makeze kimi aze azi ukuthi kukhona umprofethi kwa-Israyeli." Verse 9. Wayesefika uNahamani namahashi akhe nezinqola zakhe, wema ngasemnyango wendlu ka-Elisha.
Verse 10. U-Elisha wathuma isithunywa kuye ngokuthi, "Hamba ugeze kasikhombisa eJodani, kuyakuthi inyama ibuyele kuwe uhlambuluke." Verse 11. Kepha uNahamani wathukuthela wahamba, wathi, "Bheka bengithi uyakuphumela nokuphumela kimi, eme ebize igama likaJehova uNkulunkulu wakhe, aphunge ngesandla sakhe phezu kwaleyo ndawo aphiliso nochoko."
Verse 12. U-Abana noFariphari imifula yaseDamaseku abangcono kunawo wonke amanzi awa-Israyeli na? Ngingegeze kuyo yini ngihlamluke na? Wayesephenduka wahamba ethukuthele. Verse 13. Kepha izinceku zasondela zakhuluma kwezathi, "Baba, uma umprofethi bekhulume kuwe into enkulu, ngabe ungayenzanga na? Kakhulu kangakanani uma ethi kuwe, geza uhlambuluke na?" Verse 14. Wayesehla wazicwilisa sikhombisa eJodane njengezwi lomuntu kaNkulunkulu, inyama yakhe yabuya yaba njengenyama yomntwana omncane, wahlambuluka. Verse 15. Wayesebuyela kulowo muntu kaNkulunkulu, yena nabantu bakhe bonke, weza wema phambi kwakhe wathi, "Bheka, sengiyazi ukuthi akakho uNkulunkulu emhlabeni wonke kwa-Israyeli kuphela, ngakho ake wamukele isipho encekwini yakho." Verse 16. Kepha wathi, "Kuphila kukaJehova engimphambi kwakhe, angiyukwamukela lutho." Wamncengisisa ukuba asamukele, wenqaba kodwa.
Verse 17. Wayesethi uNahamani, "Uma kunjalo, inceku yakho mayinike umthwalo wemnyuzi emibili womhlabathi, ngokuba inceku yakho ayisayi kunikela ngomnikelo wokushiswa nomhlatshelo kwabanye onkulunkulu, kuJehova kuphela." Verse 18. "Kulento Jehova makayithethelele inceku yakho ekungeneni kwenkosi yami endlini kaRimoni ukukhuleka khona, isencika esandleni sami, ngiguqe nami endlini kaRimoni. Lapho ngiguqa endlini kaRimoni, uJehova makayithethelele inceku yakho lento."
Verse 19. Wathi kuye, "Hamba ngokuthula." Wahamba wasuka kuye ibangana. Verse 20. Kepha uGehazi inceku ka-Elisha umuntu kaNkulunkulu wathi, "Bheka inkosi yami imyekile uNahamani lo wase-Aramu ngokungamukeli ezandleni zakhe akulethayo. Kuphila kukaJehova, ngiyakugijima ngimlandele ngithathe into kuye." Verse 21. UGehazi wamlandela-ke uNahamani. UNahamani wathi ukumbona umuntu egijima emva kwakhe, wehlika enqoleni ukumhlangabeza, wathi, "Nisahlezi kahle na?" Verse 22. Wathi, "Sisahlezi kahle. Inkosi yami ingithumile ngokuthi, bheka, manje kufike kimi izinsizwa ezimbili zamadodana abaprofethi zivela ezintabeni zakwa-Efrayimi. Ake uzinike italente lesiliva nezingubo ezimbili zokuphendulela." Verse 23. UNahamani wathi, "Vuma wamukele amathalente amabili." Wamncengisisa, wabopha amathalente amabili esiliva ezingqalathini ezimbili kanye nezingubo ezimbili zokuphendulela. Wakunikela ezincekwini zakhe ezimbili zakuthwala phambi kwakhe. Verse 24. Esefika egqumeni, wakuthatha esandleni sazo wakubeka endlini, wavumela abantu ukuba bahambe basuka. Verse 25. Kepha yena wangena wema phambi kwenkosi yakhe. U-Elisha wathi kuye, "Uvelaphi Gehazi?" Wathi, inceku yakho ayiyanga ndawo. Verse 26. Wayesethi, ayiyanga yini inhliziyo yami lapho lo muntu ephenduka enqoleni yakho ukuhlangabeza na? Sekuyisikhathi sokwamukela izingubo neminqumo nezivini nezimvu nezinkabi nezinceku nezincekukazi na? Verse 27. Uthoko kaNahamani luyakunamathela kuwe nasenzalweni yakho kuze kube phakade. Wayesephuma yena ebusweni bakhe enochoko emhlophe njengeqhwa. Amakhosi esibili, isahluko 6 verse 1. Amadodana abaprofeti athi ku-Elisha, "Bheka, indawo esihlezi kuyo phambi kwakho siminyene kuyo." Verse 2. Masihambe siye eJordane sithathe khona kube yilona lowo umshayo ube munye senzele khona indawo esingahlala kuyo. Wathi, "Hambani." Verse 3. Kepha omunye wathi, "Vuma uhambe nezinceku zakho." Wathi, "Ngiya kuhamba." Verse 4. Wayesehamba nabo sebefike eJordane bagawula imithi. Verse 5.
Kwathi lapho omunye esegawula umshayo, insimbi yawela emanzini, wakhala wathi, "Maye Nkosi, ibitshelekiwe."
Verse 6. Wathi lowo muntu kaNkulunkulu, "Iwelephi na?" Wamkhombisa indawo wayesenquma uthi waluphonsa khona insimbi yantanta. Verse 7. Wayesethi, "Yikhuphule." Welula isandla sakhe wayithatha. Verse 8. Inkosi yase-Aramu yayisilokhu ilwa no-Israyeli, yelulekana nezinceku zayo ngokuthi, "Ukumisa kwami kuyakuba sekuthinithini." Verse 9. Umuntu lowo kaNkulunkulu wathumela enkosini ka-Israyeli wathi, "Qaphela ukuba ungadluli kuleyo ndawo ngokuba ama-Aramu aseyakuphumula khona." Verse 10. Inkosi yakwa-Israyeli yayisithuma umuntu kaNkulunkulu kuleyo ndawo ayishoyo, wayixwayisa ngayo yaqaphela kungekanye kungekabili kuphela. Verse 11. Inhliziyo yenkosi yase-Aramu yayiphethwe yitwetwe ngale ndaba. Yabiza inceku zayo yathi kuzo, "Ningangitshele yini ukuthi ngobani abakithi abavuma inkosi yakwa-Israyeli na?" Verse 12. Enye yezinceku zayo yathi, "Hayi inkosi yami nkosi, kodwa u-Elisha umprofethi wakwa-Israyeli uyayitshela inkosi yakwa-Israyeli amazi owakhulumayo ekamelweni lakho lokulala." Verse 13. Yayisithi, "Hamba ubone ukuthi uphi ukuba ngithumele ngimlande." Watshelwa ukuthi, "Bheka useDothani." Verse 14. Wathuma khona amahashi nezinqola nempi enkulu, bafika ebusuku bekaka umuzi nxa zonke.
Verse 15. Isikhonzi somuntu kaNkulunkulu sesivukile ekuseni saphuma bheka impe namahashi nezinqola, yayiwukakile umuzi, yayisithi inceku kuye, "Maye Nkosi, sesiyakwenzenjani?" Verse 16. Wathi, "Ungesami, ngokuba abanathi baningi kunabanabo." Verse 17. U-Elisha wakhuleka wathi, "Jehova ke uvula amehlo ayo ukuba ibone." UJehova wavula-ke amehlo leyo nceku, yabona, bheka intaba yayigcwela amahashi nezinqola zomlilo nxa zonke zakhe u-Elisha.
Verse 18. Sebehlele kuye, u-Elisha wakhuleka kuJehova wathi, "Mawushaye lesi sizwe ngobumpumputhe." Washaya ngobumpumputhe njengezwi lika-Elisha.
Verse 19. Wayesethi u-Elisha kubo, "Le ayisiyo indlela, nalona awusiwo umuzi. Ngilandeleni nginise kumuntu enimfunayo." Wabayisa eSamariya.
Verse 20. Kwathi sebefike eSamariya, u-Elisha wathi, "Jehova, vula amehlo laba bantu ukuba babone." UJehova wavula amehlo abo babona, bheka base bephakathi kweSamariya. Verse 21. Inkosi ya-Israyeli yathi ku-Elisha, "Isibabonile baba, ngibabulale na, ngibabulale na."
Verse 22. Kepha wathi, "Awuyukubabulala. Ungababulala yini labo obathumbile ngenkemba yakho nangomtsalo wakho na? Beka isinkwa namanzi phambi kwabo ukuba badle baphuze baye enkosini yabo."
Verse 23. Yayisabalungisela idili, badla baphuza, yabavumela ukuba bahambe baya enkosini yabo. Amaviyo ama-Aramu awabe saphinda ukungena ezweni lakwa-Israyeli. Verse 24. Kwathi emva kwalokho, uBeni-Hadadi inkosi yase-Aramu wabutha yonke impi yakhe wenyuka wavimbezela iSamariya. Verse 25. Kwaba khona indlala enkulu eSamariya, beka balivimbezela kwaze kwathengiswa ngekhanda lembongolo ngezinhlamvu engamashumi ayishiyagalombili zesiliva nokwesine kwesigaxa somswani wejuba ngezinhlamvu eziyisihlanu zesiliva. Verse 26. Kwathi inkosi ya-Israyeli idlula phezu kogange, kwamemeza kuyo owesifazane wathi, "Siza nkosi yami nkosi." Verse 27.
Kepha yathi, "Uma uJehova engakusizi mina, ngingatholaphi usizo na? Esibuyeni noma esikhanyweni sewayini na?" Verse 28. Yayisithi inkosi kuye, "Unani na?" Wathi, "Lo wesifazane wathi kimi, letha indodana yakho ukuba sidle namuhla, sidle indodana yami kusasa."
Verse 29. "Sasa siyipheka indodana yami sayidla, ngase ngithi kuye ngosuku olulandelayo, letha indodana yakho ukuba sidle." Wayeseyifihlile indodana yakhe. Verse 30. Kwathi inkosi sizwile amazwi alowesifazane, yaklephulisa ingubo zayo isadlula phezu kogange. Abantu babuka, bheka, yayinendwangu yamasaka phansi emzimbeni wayo. Verse 31. Yathi, "UNkulunkulu makenze njalo, enezele futhi uma ikhanda lika-Elisha indodana kaShafati liyakube lisekuye namuhla." Verse 32. Yayisithuma umuntu phambi kwayo, u-Elisha sahlezi endlini yakhe, namalunga ehlezi naye. Kepha, singakafiki kuye sithunywa wathi emalungeni, "Niyakubona yini ukuthi le ndodana yombulali ithumele ukunquma ikhanda lami na? Bekani, ekufikeni kwesithunywa, manivale isivalo, nisibuyisele emuva isithunywa ngesivalo. Angithi izici zezinyawo zenkosi yazo zisemva kwaso na?" Verse 33. Esakhuluma nawo bheka, inkosi yehlela kuye yathi, "Bheka, lobu bubi buvela kuJehova. Ngisamhlalelelani uJehova na?" Amakhosi esibili, isahluko 7, uverse 1. Wayesethu Elisha, "Zwanini izwi kaJehova. Usho kanje uJehova uthi, kusasa, ngalesi sikhathi iseya, lempuphu ecolekileyo liyakuthengiswa ngeshekeli namaseya amabili ebhali ngeshekeli esangweni laseSamariya." Verse 2.
Induna inkosi eyencika esandleni sayo yaphendula umuntu uNkulunkulu yathi, "Bheka uma uJehova enza amafasitele ezulwini, lento ingenzeka kanjani na?" Wathi, "Bheka uyakukubona ngamehlo akho, ungadli kukho kodwa."
Verse 3. Kwakukhona esikhaleni sesango abantu abane abanoxhoko. Batho omunye komunye, "Sihlaleleni lapha size sife na?" Verse 4. "Uma sithi siyakungena emzini, indlala isemzini, siyakufela khona. Uma sihlezi lapha, siyakufa futhi. Ngalokho masihambe sisukele ikamu lama-Aramu, uma esiyeka siyakuphila, uma esibulala, siyakufa." Verse 5. Basuka kuhwelela baya ekamu lama-Aramu, sebefike emaphethelweni ekamla ama-Aramu ubheka kwakungekho muntu lapho. Verse 6. Inkosi ibiyizwisile impi yama-Aramu umsindo wenqola nomsindo wamahashi nomsindo wempi enkulu aze akhuluma omunye komunye ngokuthi bheka. Inkosi ya-Israyeli isiqashela amakhosi amaheti namakhosi aseGibhithe ukuba asifikele.
Verse 7. Ayesesuka abaleka khwelela ashiya amatende awo namahashi awo nezimbongolo zawo nekamu linjengalokhu linjalo abaleka ukuba asinde.
Verse 8. Labo banochoko sebefike emaphethelweni ekamu bangena kwelinye itende badla baphuza basusa khona isiliva negolide nezingubo baya bakuthukusa babuya. Bangena kwelinye itende basusa nakhona baya bakuthukusa. Verse 9. Base betho omunye komunye asenzi kahle. Lolu suku lwanamuhla lungusuku lwentokozo. Uma sithula nje silinda kuze kube sekuntweleni kokusa siyakuficwa yicala. Ngalokho masihambe sitshele indlu yenkosi. Verse 10. Base behamba babiza abalindisango bomuzi babatshela ukuthi sike safika ekamu lama-Aramu bheka kwakungekho muntu lapho, nazi lo muntu kuphela ngamahasha aboshiweyo nezimbongolo eziboshiweyo namatende anjengalokhu enjalo. Verse 11. Abalindisango bamemeza babikela indlu yenkosi ngaphakathi. Verse 12. Inkosi yavuka phakathi kobusuku iyathe ezincekwini zayo, ake ngimtshele lokhu ama-Aramu asenzele khona. Ayazi ukuthi silambile. Ngalokho aphumile ekamu ukuba acashe ethi, lapho bephuma emzini siyakubabamba besezwa singene emzini.
Verse 13. Enye izinceku zayo yaphendula yathi, makuthathwe amahasha isihlanu aseleyo asele lapha bheka anjengesixuku sonke sakwa-Israyeli esisele lapha, anjengesixuku sonke sakwa-Israyeli esesiphelile sithumele sibone.
Verse 14. Bathatha ingqole mbili namahashi, inkosi yathumela emva kwempi yama-Aramu ngokuthi hambani nibone. Verse 15. Bawalandela baze bafika eJodane, bheka yonke indlela yayigcwele ingubo nempahla ama-Aramu ayezilahlile ekubalekeni kwawo. Izithunywa zabuya zayitshela inkosi. Verse 16. Abantu baphuma baphanga ikamu lama-Aramu, iseya lempuphu ecolekileyo lathengiswa ngeshekeli namaseya amabili ebhali ngeshekeli njengezwi likaJehova. Verse 17. Inkosi yabeka esangweni induna eyencike esandleni sayo, abantu bayinyathela esangweni yafa njengokusho kwalowo muntu kaNkulunkulu akukhuluma ekwehleleni kwenkosi kuye. Verse 18. Kwathi lowo muntu kaNkulunkulu esekhulumile enkosini ngokuthi kuyakuba ngamaseya amabili ebhali ngeshekeli leseya lempuphu ecolekileyo ngeshekeli ngalesi sikhathi kusasa esangweni laseSamariya. Verse 19.
Induna yaphendula umuntu kaNkulunkulu yathi, bheka noma uJehova ewenza amafasitele ezulwini, lento ingenzeka na? Wathi, bheka uyakukubona ngamehlo akho ungadli kukho kodwa.
Verse 20. Kwaba njalo kuye abantu bayinyathela esangweni yafa. Amakhosi esibili, isahluko 8 uverse 1. U-Elisha wayekhulumile nowesifazane ondodana yakhe ayivusile ngokuthi, suka uhambe wena nabendlu yakho uhlale lapho ungahlala khona ngokuba uJehova umemezele indlala futhi iyakufika ezweni iminyaka eyisikhombisa. Verse 2.
Wasuka lowesifazane wenza njengezwi lomuntu kaNkulunkulu, wahamba nabendlu yakhe wagogobala ezweni lamaFilisti iminyaka eyisikhombisa.
Verse 3. Kwathi ngasekupheleni kweminyaka eyisikhombisa lwesifazane wabuye ezweni lamaFilisti waphuma wazikhalela enkosini ngendlu yakhe nangezwe lakhe. Verse 4. Inkosi yayisilokhu ikhuluma noGehazi inceku yomuntu kaNkulunkulu ukuthi ake ungilandise zonke izinto ezinkulu azenzileyo Elisha.
Verse 5. Kwathi sayilandisa inkosi ukuthi uvusile ofileyo, bheka owesifazane ondodana yakhe ayivusileyo wakhala enkosini ngendlu yakhe nangezwe lakhe. Wayesethi uGehazi, nkosi yami nkosi, yilo owesifazane, yile indodana yakhe u-Elisha ayivusileyo.
Verse 6. Inkosi yayisimbuzo owesifazane wayilandisa. Inkosi yamisela induna ethile ngokuthi buyisa konke okwakungokwakhe nazo zonke izithelo zensimu usukela osukwini owasuka ngalo ezweni kuze kube manje. Verse 7. Wayesefika u-Elisha eDamaseku, uBeni-Hadadi inkosi yase-Aramu wayegula, watshelwa ukuthi umuntu kaNkulunkulu ufikile lapha. Verse 8. Inkosi yayisithi kuHazayeli, zithathele ngesandla sakho izipho uhambe umhlangabeze lowo muntu kaNkulunkulu ubuze kuJehova ngayo ukuthi ngiyakusinda kulesi sifo na. Verse 9. Wayesehamba uHazayeli ukumhlangabeza, wazithathela ngesandla sakhe izipho ezintweni zonke ezinhle zaseDamaseku. Imithwalo yamakamela ngamashumi amane weza wema phambi kwakhe, wathi, indodana yakho Beni-Hadadi inkosi yase-Aramu ingithumile kuwe ngokuthi ngiyakusinda kulesi sifo na. Verse 10.
U-Elisha wathi kuye, hamba uthi kuye, awuyukusinda nakusinda, uJehova ungibonisile ukuthi uyakufa nokufa.
Verse 11. Wamqolozela waze waba namahloni, wakhala umuntu kaNkulunkulu. Verse 12. Hazayeli wathi, inkosi yami khalelani na? Yathi, ngokuba ngiyazo kubo yakukwenza kubantwana bakwa-Israyeli, uyakuthungela izinqaba zabo ngomlilo, ubulale izinsizwa zabo ngenkemba, uphahlaze izingane zabo, uqaqa besifazane babo abakhulelweyo. Verse 13. Kepha uHazayeli wathi, kodwa yini inceku yakho eyinja nje ukuba yenze lento enkulu na? Wathi u-Elisha, uJehova ungibonisile ukuthi uyakuba inkosi e-Aramu. Verse 14. Wayesesuka u-Elisha weza enkosini yakhe, yathi kuye, utheni kuwe na? Uthe kimi uyakusinda nokusinda.
Verse 15. Kepha kwathi ngangomuso wathatha indwangu embozayo wayicwilisa emanzini, wayimboza ubuso ngayo yafa, uHazayeli waba inkosi esikhundleni sayo.
Verse 16. Ngonyaka wesihlanu kaJoramu indodana ka-Ahazi inkosi yaka-Israyeli, uJoshafati eyinkosi kwaJuda, uJoramu indodana kaJoshafati inkosi yakwaJuda waba yinkosi. Verse 17. Wayeneminyaka engamashumi amathathu nambili eqaleni kwakhe ukubusa, wabusa iminyaka eyisishiyagalombili eJerusalema.
Verse 18. Wahamba ngendlela yamakhosi akwa-Israyeli njengokwenza kwendlu ka-Ahabi, ngokuba indodakazi ka-Ahabi yayingumkakhe, wenza ukube emehlweni kaJehova.
Verse 19. Kepha uJehova kathandanga ukuchitha uJuda ngenxa kaDavide inceku yakhe, njengokusho kwakhe kuye ukuthi uyakumnika yena nabantwana bakhe isibani izinsuku zonke. Verse 20. Emihleni yakhe u-Idomi wahlubuka phansi kwesandla sakwaJuda wazibekela inkosi. Verse 21. UJoramu wayesewelela eSayiriyi nazo zonke izinqola zakhe zinaye, wavuka ebusuku wamchitha u-Idomi omhaqilenxa zonke nezinduna zezinqola, kepha abantu babalekela ematendeni abo. Verse 22.
Wahlubuka-ke u-Idomi phansi kwesandla sakwaJuda kuze kube namuhla, khona lahlubuka neLibina ngasona leso sikhathi.
Verse 23. ezinye izindaba zikaJoramu nakho konke akwenzayo angithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwaJuda na.
Verse 24.
UJoramu wayeselala koyise, wembelwa koyise emzini kaDavide. U-Ahaziya indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe.
Verse 25.
Ngonyaka weshumi nambili kaJoramu indodana ka-Ahabi inkosi yakwa-Israyeli, Ahaziya indodana kaJehoramu inkosi yakwaJuda waba yinkosi.
Verse 26.
Ahaziya waba yinkosi eneminyaka engamashumi amabili nambili, wabusa unyaka eJerusalema. Igama likanina lalingu-Athaliya indodakazi ka-Omri inkosi yakwa-Israyeli.
Verse 27.
Wahamba ngendlela yendlu ka-Ahabi, wenza ukuba emehlweni kaJehova njengokwenza kwendlu ka-Ahabi, ngokuba wayengumkhwenyana wendlu ka-Ahabi.
Verse 28.
Wahamba noJoramu indodana ka-Ahabi ukuba alwe noHazayeli inkosi yase-Aramu eRamoti Gileyadi. Ama-Aramu amlimaza uJoramu.
Verse 29.
Inkosi uJoramu yabuyela ukwelashwa eJizeyeli emanxebeni ayo ayemlimaze wona ama-Aramu e-Arerama ekulweni kwayo noHazayeli inkosi yase-Aramu. U-Ahaziya indodana kaJehoramu inkosi yakaJuda wehlela ukumbona uJoramu indodana ka-Ahabi eJizreyeli ngokuba wayegula.
Amakhosi esibili sahluko 9 verse 1. U-Elisha umprofethi wabiza enye amadodana abaprofethi wathi kuyo, khwica uphathe lomfuma amafutha esandleni sakho uye eRamoti Gileyadi.
Verse 2. Ekufikeni kwakho khona wofuna uJehu indodana kaJoshafati kaNimishi, ungene umsukumise phakathi kwabafowabo, umyise ekamereni elingaphakathi.
Verse 3.
Bese uthatha umfuma wamafutha uwathela ekhanda lakhe uthi, usho kanje uJehova uthi, ngikugcobile ube yinkosi kwa-Israyeli, bese uvula umnyango ubaleke ungalibali.
Verse 4.
Yayisiyamba leyo nsizwa, insizwa engumprofethi yaya eRamoti Gileyadi.
Verse 5.
Ekufikeni kwayo bheka iinduna zempi zazihlezi, yathi, nginendaba kuwe nduna. Wathi uJehu, kubani phakathi kwethu sonke na? Yathi ke, kuwena nduna.
Verse 6.
Yasuma yangena endlini yathela amafutha ekhanda lakhe yathi kuye, usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, ngikugcobile ube yinkosi yabantu bakaJehova kwa-Israyeli.
Verse 7.
Uyakuchitha indlu ka-Ahabi inkosi yakukuba ngiphindisele igazi lezinceku zami abaprofethi negazi lezinceku zonke zikaJehova esandleni sika-Izabheli.
Verse 8.
Yonke indlu ka-Ahabi iyakubhubha, ngiyakunquma ku-Ahabi wonke umlisa omncane nomkhulu.
Verse 9.
Ngiyakwenza indlu ka-Ahabi ibe njengendlu kaJerobowamu indodana kaNebati, nanjengendlu kaBhahasha indodana ka-Ahiya.
Verse 10. Izinja ziyakumudla u-Izabheli esiqeshini sezwe laseJizreyeli, akukubakho muntu wokumbela, yayisivula umnyango yabaleka. Verse 11. UJehu waphumela ezincekwini zenkosi yakhe, enye yathi kuye, konke kusalungile na? Luzeleni lolo hlanya kuwena na? Wathi kuzo, nina niyamazi lo muntu nakukhulumileyo.
Verse 12. Kepha zathi amanga ake usitshele, wayesethi, wakhuluma kimi ukuthi nokuthi ethi, usho kanje uJehova uthi, sengikugcobile ube yinkosi kwa-Israyeli.
Verse 13.
Zase zishesha zathatha kwaba yileyo naleyo ngubo yayo, zazibeka phansi kwakhe esikhweleni, zabetha icilongo zathi, uJehu uyinkosi.
Verse 14.
UJehu indodana kaJoshafati kaNimishi wamenzela ugobo Joramu uJoramu wayilinde eRamothi Gileyadi yena na wonke uIsrayeli ngenxa kaHazayeli inkosi yase-Aramu.
Verse 15. Kepha inkosi uJoramu yayibuyele eJizeyeli ukuba yelashwe emanxebeni ayo eyayilinywaze wona ngama-Aramu ekulweni kwawo noHazayeli inkosi yase-Aramu. UJehu wathi, uma kungumqondo wenu lokhu, makungabaleki muntu aphuma emzini aye ukubika eJizreyeli. Verse 16. UJehu wayeswela inqola waya eJizreyeli, ngokuba uJoramu wayelele lapho. U-Ahaziya inkosi yakwaJuda wayehlele ukumbona uJoramu. Verse 17. Umlindi owayeme embhoshongweni waseJizreyeli wabona iviyo likaJehu lisafika, wathi, ngibona iviyo. UJoramu wathi, zithathelo oyasho umthume ukubahlangabeza ngokuthi kusahleziwe kahle na. Verse 18. Oweyashu wayesehamba kumhlangabeza, wathi, isho kanje inkosi ithi kusahleziwe kahle na. UJehu wathi, unandabani okuhlala kahle na? Buyelani emva kwami. Wayesebika umlindi ethi, isithunywa safika kubo kepha asibuyanga. Verse 19. Wayesethuma owehashu wesibili owaya kubo, wathi, isho kanje inkosi ithi kusahlezwe kahle na? Wathi uJehu, unandabani okuhlala kahle na? Buyela emva kwami. Verse 20. Umlindi wabika wathi, sifikile kubo kepha asibuyi. Ukuqhuba kufana nokuqhuba kukaJehu indodana kaNimishi, ngokuba uqhuba kungathi uyahlanya. Verse 21. Wayesethi uJoramu, bophela. Babophela ke inqola yakhe uJoramu inkosi yakwa-Israyeli no-Ahaziya inkosi yakwaJuda baphuma. Kwaba yilona longe inqola yakhe, baphuma kumhlangabeza uJehu, bamfumana esiqeshini sezwe likaNaboti waseJizreyeli. Verse 22. Kwathi uJoramu esembonile uJehu, wathi, kusahlezwe kahle Jehu na? Wathi, ukuhlala kahle kuni, kusekuningi ukufeba nokulumba kukanyoko Isabel na? Verse 23. UJoramu wayesephenduka wabaleka, wathi kuAhaziya, ngugobe u-Ahaziya. Verse 24. UJehu wayesentsala umtsalo ngamandla akhe onke, wamcibishela uJoramu phakathi kwamahlombe akhe. Umcibisholo waphuma ngasenhlizweni yakhe, wawela phansi enqoleni yakhe. Verse 25. Wayesethi kubidikari induna yakhe, mthathe umtshinge esiqeshini sezwe likaNaboti waseJizreyeli, ngokuba khumbula ukuthi lapho mina nawe sasigibela sobabili emva kukaHabu uyise uJehova wamthwesa lolu daba. Verse 26. Lokuthi, impela ngibone izolo igazi likaNaboti negazi lamadodana akhe, usho uJehova. Ngiza kuphindisela kulesiqephu, usho uJehova. Ngalokho, mthathe umtshinge kulesiqephu njengezwi likaJehova. Verse 27. Ahaziya inkosi yakwaJuda esebone loko, wabaleka ngendlela yendlu yasensimini, kepha uJehu wamlandela wathi, mbulaleni naye enqoleni yakhe. Benze njalo-ke ngasemangweni waseguro ngaseJibileyamu, wabalekela eMegido wafela khona. Verse 28. Izinceku zakhe zamyisa ngenqola eJerusalema, zambela ethuneni lakhe kanye nawoyise emzini kaDavide. Verse 29. Ngonyaka weshumi naye kaJoramu indodana ka-Ahabi, u-Ahaziya waba inkosi kwaJuda. Verse 30. UJehu esefikile eJizreyeli, u-Isabheli wakuzwa, wagqaba amehlo akhe, wahlobisa ikhanda lakhe, walunguza efasteleni. Verse 31. UJehu esengene esangweni wathi, kusahlezwe kahle wena Zimri, mbulali wenkosi yakho na? Verse 32. Waphakamisela ubuso bakhe ngasefasteleni wathi, ubani onami na
kubani, kwase kulunguza kuye ezinduna ezimbili noma ezintathu. Verse 33.
Wathi mphonseni phansi zamphonsa, igazi lakhe lasaphazeka odongeni nasemashini, wamnyathela phansi kwezinyawo zakhe.
Verse 34. Wangena, wadla, waphuza, wayesethi, mbhekeni, lomqalekisi wakazi, nimbele ngokuba uyindodakazi yenkosi. Verse 35. Baya kumbela kepha abamfumananga lutho kuye kuphela inhloko nezinyawo nezintende zezandla. Verse 36. Babuya bamtshela wathi, nanti izwi likaJehova walikhuluma ngesandla senceku yakhe u-Eliya waseThishibi ethi, esiqeshini sezwe laseJizeli izinja ziyakuyidla inyama ka-Izabheli. Verse 37. Isidumbu sika-Izabheli siyakuba njengomquba ebusweni bomhlaba esiqeshini sezwe laseJizeli ukuba bangasho ukuthi nangu Izabheli. Amakhosi esibili, isahluko 10, verse 1. U-Ahabi wayenamadodana angamashumi ayisikhombisa eSamariya. UJehu waloba izincwadi wasithuma eSamariya ezinduneni zaseJizeyeli kumalunga nakubondli bakwa-Ahabi wathi, verse 2, manje njengalokhu le ncwadi ifika kunina, lokhu amadodana enkosi yenu ekini, kukhona futhi kini izinqola namahashi kanye nomuzo obiyeleyo nezikhali. Verse 3. Ziboneleni enhle nefaneleyo kumadodana enkosi yenu, niyibeke esihlalweni sobukhosi sikayise, nilwele indlu yenkosi yenu. Verse 4. Kepha besaba kakhulu impela bathi, bheka amakhosi amabili awemanga phambi kwakhe, pho thina singema kanjani na? Verse 5. Umphathi wedlu nomphathi womuzi kanye namalunga nabondli bathumela kuJehu bathi, siyizinceku zakho, siyakwenza konke usitshela khona, asiyukwenza muntu abe yinkosi, yenza okuhle emehlweni akho. Verse 6. Wayeseloba incwadi yesibili kubo ethi, uma ninami nilalela izilwami, thathani amakhanda lababantu amadodana enkosi yenu nize kimi eJizreyeli ngalesisikhathi kusasa. Amadodana enkosi engabantu abangamashumi ayisikhombisa aye kwabakhulu bomuzi ababewondla. Verse 7. Kwathi incwadi sifikile kubo, bawathatha amadodana enkosi bawabulala, abantu abangamashumi ayisikhombisa babeka amakhanda awo emaqomeni bawathuma kuye eJizreyeli. Verse 8. Kwafika isithunywa samtshela ukuthi, balethile amakhanda amadodana enkosi, wathi, wabekeni abe izinqwaba ezimbili ngasesikhaleni sesango kuze kube sekuseni. Verse 9.
Kwathi ekuseni waphuma wema wathi kubantu bonke, nina nilungile, bhekani mina ngenzele inkosi yami ugobe, ngayibulala, kepha ngubani ogenxe bonke laba na?
Verse 10. Qaphelani manje ukuthi akuyukuwela phansi lutho lwezwi kaJehova alikhulumayo uJehova ngendlu ka-Ahabi. UJehova wenzile lokho akukhulumayo ngesandla senceku yakhe u-Eliya. Verse 11. UJehu wayesebulala bonke abaseleyo bendlu ka-Ahabi eJizreyeli, nabo bonke abakhulu bakhe nabazana naye nabaphristi bakhe, waze wangamshiyela noyedwa owasalayo. Verse 12. Wayesesuka wahamba waye eSamariya, kwathi esendlini yokugunda kwabelusa enhleleni. Verse 13. UJehu wafumana abafowabo bakaHaziya inkosi yakwaJuda, wathi, nina ningobani na? Bathi, singabafowabo bakaHaziya, siyehla ukubingelela abantwana benkosi nabantwana benkosikazi. Verse 14. Wathi, babambeni besaphila, babathatha besaphila, bababulala ngasemgodini wendlu yokugunda abantu abangamashumi amane nambili kashiyanga muntu kubo.
Verse 15. Esesukile khona wafumana uJohanadaba indodana kaRekabi eza ukumhlangabeza, wambingelela wathi kuye, inhliziyo yakho ilungelene nenhliziyo yami njengeyami ilungenene neyakho na? Wathi uJehonadaba, uma kunjalo nginike isandla sakho. Wamnika isandla sakhe wamkhwelisa enqoleni yakhe.
Verse 16. Wayesethi, hamba nami ubone ukushisekela kwami uJehova, base bemkhwelisa enqoleni yakhe. Verse 17. Esefike eSamariya wabulala bonke abaseleyo baka-Ahabi eSamariya, waze wamqeda njengezwi kaJehova likhuluma ku-Eliya. Verse 18. UJehu wabutha bonke abantu wathi kubo, u-Ahabi wamkhonza uBhali kancane, kepha uJehu uyakumkhonza kakhulu. Verse 19. Ngalokho ngibizelani bonke abaprofethi bakaBhali, zonke inceku zakhe, nabo bonke abaphristi bakhe, kungasali muntu, ngokuba nginomhlatshelo omkhulu kuBhali. Bonke abafunyaniswa bengekho abayikuphila. Kepha uJehu wakwenza ngobuqili ukuba abhubhise izinceku zikaBhali.
Verse 20. Wayesethi uJehu, mngcweliseleni uBhali umhlangano womkhosi bawumemezela ke.
Verse 21. UJehu wathumela ku-Israyeli wonke, zonke inceku zikaBhali zafika, akwazi kwasala muntu ongafikanga. Zangena endlini kaBhali, indlu kaBhali yagcwala yathi nswi, kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni. Verse 22. Wathi kumphathi wekamelo lezambatho, zikhiphele zonke inceku zikaBhali izambatho, wazikhiphela izambatho. Verse 23. Wayesengena uJehu noJehonadaba indodana kaRekabi endlini kaBhali, wathi ezincekwini zikaBhali, cingani bone ukuba kungabikho kini lapha noyedwa wezinceku zikaJehova, izinceku zikaBhali kuphela. Verse 24. Bangena ukunikela ngemhlatshelo nangemnikelo yokushiswa, uJehu wayezimisele ngaphandle abantu abangamashumi ayishiyagalombili. Wathi, uma kuphunyuka umuntu labantu engibalethe ezandleni zenu, kuyakuba ngokuphila ngokuphila. Verse 25.
Wathi seqedile ukunikela ngomnikelo wokushiswa, uJehu wathi kubalini nasezinduneni, ngenani nibabulale kungaphumi muntu. Bababulala ngosiko lenkemba, abalindi nezinduna bamtshinga phandle bangena ekamelweni eliphakathi lendlu kaBhali.
Verse 26. Bakhipha izinsika ezayisendlini kaBhali bazishisa. Verse 27. Babhidliza insika kaBhali, badiliza indlu kaBhali, bazenza izindlu zendle kuze kube namuhla. Verse 28. UJehu wamchitha-ke uBhali kwa-Israyeli. Verse 29. Kepha kasukange kulandeleni izono zikaJerobowami indodana kaNebati onisa ngazo Israyeli namathole egolide ayisebhetele nakwaDani. Verse 30. UJehova wathi kuJehu, ngenxa yokuba wenze kahle ngokufeza okulungile emehlweni ami, futhi wenze kuyo indlu ka-Ahabi njengakho konke kwakusenhlizweni yami, amadodana akho ezukulwane lezine ayakuhlala esihlalweni sobukhosi sika-Israyeli. Verse 31. Kodwa uJehu akagcinanga ukuhamba emthethweni kaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ngayo yonke inhliziyo yakhe, kasukanga ezonweni zikaJerobowami onisa ngazo u-Israyeli. Verse 32. Ngalezo zinsuku uJehova waqala ukunqinda elakwa-Israyeli, Hazayeli wabachitha emkhawulweni yonke yakwa-Israyeli. Verse 33. Kusukela eJodani ngasempumalanga lonke izwe lakaGileyadi, abakwaGadi nabakwaRubeni nabakwaManase, kusukela e-Aroweli elingasemfuleni i-Arinoni, elakwaGileyadi neBashani. Verse 34. Ezinye izindaba zikaJehu nakho konke akwenzayo na wonke amandla akhe angithi kulotshwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla amakhosi akwa-Israyeli na. Verse 35. UJehu wayeselala koyise bambela eSamariya. UJehowahazi indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sakhe. Verse 36. Isikhathi uJehu abusa ngaso kwa-Israyeli eSamariya saba iminyaka engamashumi amabili nesishiyagalombili. Amakhosi esibili, isahluko 11, uverse 1. U-Athaliya unina kaHahaziya esebonile ukuthi indodana yakhe ifile, wasuka wachitha yonke imbewu yenkosi. Verse 2. Kepha uJehosheba indodakazi yenkosi uJoramu, udadewabo kaHahaziya, wamthatha uJowashi indodana kaHahaziya. Wameba phakathi kwamadodana enkosi abulawayo, yena nomzanyana wakhe, ekamelweni lokulala, bamfihla ebusweni buka-Athaliya waze wangabulawa. Verse 3. Wayenaye ethukusiwe endlini kaJehova iminyaka yesithupha, u-Athaliya wabusa ezweni. Verse 4. Ngonyaka wesikhombisa uJehoyada wathumela walanda izinduna zamakhulu zamakhari nezabalindi wazingenisa kuye endlini kaJehova wenza isivumelwane nazo. Wazifungisa endlini kaJehova wazibonisa indodana yenkosi. Verse 5. Waziyala wathi, nansi into eniya kuyenza, abesithathu kini abangena ngeSabatha bakuba ngabalindi bendlu yenkosi. Verse 6. Abesithathu babe sesangweni laseSuri, abesithathu babe sesangweni emva kwabalindi, niyilinde nokuyilinda indlu nidedelane. Verse 7. Amaviyo ena mabili bonke abaphuma ngeSabatha ayakulinda indlu kaJehova enkosini. Verse 8. Niyakuyizungeza inkosi nxa zonke, yilona lo abe nezikhali zakhe esandleni sakhe, ongena phakathi kwezinhla makabulawe, yibani nenkosi ekuphumeni kwayo nasekungeneni kwayo. Verse 9. Izinduna zamakhulu zenza njengakho konke kuyala kaJehoyada umpristi, zathatha kwaba yileyo naleyo abantu bayo ababeyakungena ngeSabatha kanye nabeyakuphuma ngeSabatha zeza kuJehoyada umpristi. Verse 10.
Umpristi wanikela ezinduneni zamakhulu imkhonto nezihlangu okwakungekwenkosi uDavide kusendlini kaJehova.
Verse 11. Abalindi bema kwaba yilona lo enezikhali zakhe esandleni sakhe kusukela ohlangothini lokunene lwendlu kuze kube sohlangothini lwesokhohlo lwendlu ngase-altare nasendlini nxa zonke zenkosi. Verse 12. Wayesekhipha indodana yenkosi wayifaka umchele, wayinika ubufakazi, bayibeka inkosi bayigcoba, basha ihlombe bathi, mana njalo nkosi. Verse 13. U-Athaliya esezwa kumemeza kwabalina kwabantu, waya kubantu endlini kaJehova. Verse 14. Wabukabheka inkosi yayimi ngasensikeni njengomthetho, izikhulu namacilongo bengasenkosini, bonke abantu bezwe bathokoza bakhalisa amacilongo. U-Athaliya wayesekebhula izingubo zakhe wamemeza ukuthi, ngugobe, ngugobe.
Verse 15. UJehoyada umpristi wayala izinduna zamakhulu ezazibekwe phezu kwempi wathi kuzo, mkhipheni endlini nimngenise phakathi kwezinhla, omlandelayo nimbulale ngenkemba, ngokuba umpristi wathi makangabulawa endlini kaJehova.
Verse 16. Base bemdedela nxa zombili, wahamba ngendlela yokungena kwamahashe endlini yenkosi, wabulawa khona. Verse 17. UJehoyada wenza isivumelwane phakathi kwaJehova nenkosi nabantu ukuba babe ngabantu bakaJehova naphakathi kwabantu nenkosi. Verse 18. Bonke abantu bezwe baya endlini kaBhali bayibhidliza ama-athari akhe neyithombe zakhe, bakuphahlaza, babulala uMathani umphristi kaBhali phambi kwama-altare, umpristi wamisela indlu kaJehova ababonisi. Verse 19. Wayesethatha izinduna zamakhulu namakhari nabalindi nabo bonke abantu bezwe bayehlisa inkosi endlini kaJehova baya endlini yenkosi ngendlela yesango labalindi yahlala esihlalweni sobukhosi. Verse 20. Bonke abantu bezwe bathokoza umuzi wazola bambulala u-Athaliya ngenkemba endlini yenkosi. Verse 21. UJehowadi wayeneminyaka eyisikhombisa ekuqaleni kwakhe ukubusa. Amakhosi esibili, isahluko 12 verse 1. Ngonyaka wesikhombisa kaJehu uJehowashi waba inkosi, wabusa iminyaka engamashumi amane eJerusalema. Igama likanina lalinguSibiya waseBherisheba. Verse 2. UJehowasha wenza okulungileyo emehlweni kaJehova izinsuku zakhe zonke uJehoyada umpristi amfundisa ngazo. Verse 3. Nokho izindawo eziphakemeyo azisuswanga, abantu babesahlaba besashisa impepho endaweni eziphakemeyo. Verse 4. UJehowashi wathi kubapristi, lonke isiliva lezinto ezingcwele elingeniswa endlini kaJehova, imali eyamukelekayo, imali lo nalowo muntu alinganiselwe yona, nemali yonke okuvela enhliziyweni yomuntu ukuba ayilethe endlini kaJehova. Verse 5. Makuthathwe ngabapristi kube yilo nalowo kumngane wakhe balungise izimfa zendlu, yonke indawo lapho kungafumaniseka khona ufa. Verse 6. Kwathi ngonyaka wamashumi amabini nantathu wenkosi uJehowashi, abapristi babengaza kulungisa izimfa zendlu. Verse 7. Inkosi uJehowashi yayisibiza uJehoyada umpristi nabanye abapristi yathi kubo, anilungisi ngani izimfa zendlu na? Ngalokho ningabe nisathatha imali yabangane benu, kepha ninikelele izimfa zendlu. Verse 8. Abapristi bavuma ukuba bangabe besamukela imali kubantu futhi bangazilungisi izimfa zendlu. Verse 9. UJehoyada umpristi wayesethatha umphongolo wabhoboza imbobo esivalweni sawo wawubeka eceleni kwe-altare ngakwesokunene lapho umuntu engena endlini kaJehova. Abapristi abalinda ububundu bafakaza khona yonke imali eyalethwa endlini kaJehova. Verse 10. Kwathi lapho bebona ukuthi ikhona imali eningi emphongolweni, umbhali wenkosi nomphristi omkhulu benyuka bayibopha bayibala imali eyafunyanwa endlini kaJehova. Verse 11. Banika imali elingansiweyo ezandleni zabasebenzayo bengababonisi bendlu kaJehova, bakhokhela babazi nabakha babesebenza endlini kaJehova. Verse 12.
Nabakha ngamatshe, nababaza amatshe, nokuthenga imithi namatshe abaziweyo ukulungisa izimfa zendlu kaJehova, yebo, konke kwakhishela indlu kuyilungisa.
Verse 13. Kodwa indlu kaJehova ayenzelwanga izindebe zesiliva, nezizenze, nezitsha namacilongo, nazo zonke izinto zegolide nezinto zesiliva ngemali eyalethwa endlini kaJehova. Verse 14. Ngokuba bayinika abasebenzayo balungisa ngayo indlu kaJehova.
Verse 15. Ababalalelananga nabantu imali abayibeka ezandleni zabo kunika abasebenzayo ngokuba babethembekile ekuphatheni kwabo.
Verse 16. Imali yemnikelo yamacala nemali yemnikelo yezono yayingangeniswa endlini kaJehova, yayingeyabapristi.
Verse 17. Khona uHazayeli inkosi yase-Aramu wenyuka walwa negati walithatha, uHazayeli wabhekisa ubuso bakhe ukwenyukela eJerusalema. Verse 18. UJehowashi inkosi yakaJuda wathatha zonke izinto ezingcwele ezingcwelisiwe ngoJehoshafati noJehoramu no-Ahaziya oyise amakhosi akwaJuda nezinto zakhe ezingcwelisiwe nalo lonke igolide lafunyanwa engcibeni endlini kaJehova nasendlini yenkosi, wakuthuma uHazayeli inkosi yase-Aramu owayesesuka eJerusalema.
Verse 19. Ezinye izindaba zikaJowashi nakho konke akwenzayo angithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwaJuda na? Verse 20. Izinceku zakhe zasuka zenza ugobe zambulala uJowashi endlini yaseMiro ekwehleleni esila. Verse 21. UJozakari indodana kaShimeyati noJehozabadi indodana kaShomeri izinceku zakhe bambulala wafa bambela koyise emzini kaDavide. UAmasiya indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sakhe. Amakhosi esibili, isahluko 13, verse 1. Ngonyaka wamashumi amabili nantathu kaJowashi indodana kaHaziya inkosi yakwaJuda, uJehoahazi indodana kaJehu waba inkosi kwa-Israyeli eSamariya, wabusa iminyaka eyishumi nesikhombisa. Verse 2. Wenza ukube emehlweni kaJehova, walandela izono kaJerowamu indodana kaNebati onisa ngazo Israyeli kasukanga kuzo. Verse 3. Intukuthelo kaJehova yavuthela u-Israyeli wabanikela esandleni sikaHazayeli inkosi yase-Aramu nasesandleni sikaBheni-Hadadi indodana kaHazayeli sonke lesi sikhathi. Verse 4. UJehoahazi wakhuleka kuJehova, uJehova wamuzwa ngoba wabona ukucindezelwa kuka-Israyeli ukuthi inkosi yase-Aramu yayibacindezela. Verse 5. Jehova wanika u-Israyeli umsindisi baphuma phansi kwesandla sama-Aramu, abantwana baka-Israyeli bahlala ematendeni abo njengakuqala. Verse 6. Nokho basukanga ezonweni zendlu zikaJerobhamu onisa ngazo u-Israyeli, kepha bahamba kuzo nayo Ashera wasala eSamariya. Verse 7. Ngokuba kashiyanga muntu kuJowahazi kuphela bamahhasha abangamashumi ayisihlanu nezinqola eziyishumi nemigundatshane ezinkulungwane eziyishumi, ngokuba inkosi yase-Aramu yabachitha yabenza baba njengothuli ekubhuleni. Verse 8. Ezinye izindaba zikaJowahazi nakho konke akwenzayo namandla akhe angithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwa-Israyeli na? Verse 9.
UJehoahazi wayeselala koyise bambela eSamariya, uJowashi indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sakhe.
Verse 10. Ngonyaka wamashumi amathathu nesikhombisa kaJowashi inkosi yakwaJuda, uJehoashi indodana kaJehoahazi waba inkosi kwa-Israyeli eSamariya, wabusa iminyaka eyishumi nesithupha. Verse 11. Wenza ukube emehlweni kaJehova kasukanga kuzo zonke izono zikaJerobowamu indodana kaNebati onisa ngazo u-Israyeli kodwa wahamba kuzo.
Verse 12. Ezinye izindaba zikaJowashi nakho konke akwenzayo namandla akhe alwa ngawo no-Amasiya inkosi yakwaJuda angithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwa-Israyeli na?
Verse 13. UJowashi wayeselala koyise, uJerobowamu wahlala esihlalweni sakhe sobukhosi, uJowashi wambelwa eSamariya namakhosi akwa-Israyeli. Verse 14. U-Elisha segula ngesifo afangaso, uJowashi inkosi ka-Israyeli wehlela kuye wamkhalela wathi, baba, baba, nqola ka-Israyeli nabamahashi bakhe. Verse 15. U-Elisha wathi kuye, thatha umtsalo nemicibisholo, wathatha-ke umtsalo nemicibisholo. Verse 16. Wathi enkosini ka-Israyeli, beka isandla sakhe emtsalweni, yabeka-ke isandla sayo. U-Elisha wabeka izandla zakhe phezukwezandla zenkosi. Verse 17, wathi, vula ifasitela ngasempumalanga, yalivula wayesethu Elisha, cibishela, yacibishela-ke wathi, ngumcibisholo kaJehova okusindisa, umcibisholo okusindiswa kuma-Aramu, ngokuba uyakubulala ama-Aramu e-Afeki uwaqede. Verse 18, wayesethi, thatha imcibisholo yayithatha-ke, wathi enkosini yakwa-Israyeli, shaya emhlabathini, yashaya kathathu yayeka. Verse 19, lo muntu kaNkulunkulu wayithukuthelela wathi, uma ubushaye kahlanu noma kasithupha, wawulahlulile i-Aramu waze waliqeda, kepha manje uyakulahlula i-Aramu kathathu kuphela. Verse 20, wayesefa u-Elisha bambela amaviya kaMowabi angenela izwe ngasekwethasweni konyaka. Verse 21, kwathi lapho besambela, umuntu othile bheka babona iviyo bamlahla umuntu ethuneni ka-Elisha. Lo muntu wanela ukuthinta nje amathambo ka-Elisha waphila, wema ngezinyawo zakhe. Verse 22, uHazayeli inkosi yase-Aramu wayicindezela u-Israyeli zonke insuku zikaJehowahazi. Verse 23, kodwa uJehova wayenomusa kubo, wayenesikhe kubo, wabanakekela ngenxa yesivumelwano sakhe no-Abrahama, no-Isaka, noJakobe. Akathandanga ukubachitha futhi wayengakabalahle ebusweni bakhe. Verse 24, uHazayeli inkosi yase-Aramu wafa, uBheni-Hadadi indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sakhe. Verse 25, uJehowashi indodana kaJehowahazi wabuye waphuca esandleni sikaBheni-Hadadi indodana kaHazayeli leyo miza yaphucile esikandleni sikaJehowahazi uyise ngukulwa. UJowashi wamahlula kathathu wabuyisa imizi yakwa-Israyeli. Amakhosi esibili, isahluko 14 verse 1. Ngonyaka wesibili kaJowashi indodana kaJehowahazi inkosi yakwa-Israyeli, u-Amasiya indodana kaJowashi inkosi yakaJuda waba inkosi. Verse 2,
wayeneminyaka engamashumi amabili nanhlanu ekuqaleni kwakhe ukubusa, wabusa iminyaka engamashumi amabili nesishiyagalolunye eJerusalema. Igama likanini lalingu uJehohadini waseJerusalema. Verse 3, wenza okulungile emehlweni kaJehova, kungenjengoDavide uyise, kodwa wenza njengakho konke uJowashi uyise akwenzileyo.
Verse 4, kepha izindawo eziphakemeyo azisuswanga, abantu babesahlaba besashisa impepho eyindaweni eziphakemeyo. Verse 5, kwathi lapho umbuso suqinisiwe esandleni sakhe, wazibulala izinceku zakhe ezaziyibulele inkosi uyise. Verse 6, kepha abantwana bababulali akababulalanga njengokulotshiwe encwadini yomthetho kaMose, njengokuyala kaJehova ngokuthi, oyise abayikubulawa ngenxa yabantwana, abantwana abayikubulawa ngenxa yoyise, kepha yilona lo uyakufa ngesakhe isono. Verse 7, wabulala ku-Idomu esigodini sikaSawoti abayinkulungwane eziyishumi, wathatha isela ngokulwa waliqamba igama lokuthi yiJokiteyeli kuze kube namuhla. Verse 8, khona Amasiya wathuma ithunya kuJehowashi indodana kaJehowahazi kaJehu inkosi yakwa-Israyeli wathi, woza sibhekane ubuso nobuso. Verse 9, uJehowashi inkosi yakwa-Israyeli wathumela ku-Amasiya inkosi yakwaJuda wathi, isihlahla somkhaya saseLibanoni sathumela kumsedari waseLibanoni sathi, nika indodana yami indodakazi yakho ibe ngumkayo. Kwadlula isilo sasendle saseLibanoni sanyathela phansi isihlahla somkhaya. Verse 10, umchithile impela u-Idomi, inhliziyo yakho ikuphakamisile, dumiseka ngakho uhlale ekhaya uzilebelelane ukuba uwe wena noJuda ekanye nawe na. verse 11. Kepho Amasiya kalalelanga wayesenyiwe Jowashi inkosi yakwa-Israyeli, yena Amasiya inkosi yakwaJuda babhekana ubuso nobuso eBhethi-Shemeshi elingela kwaJuda. Verse 12. UJuda wahlulwa phambi kwa-Israyeli babaleka kwaba yilona lowo etendeni lakhe. Verse 13. UJowashi inkosi yakwa-Israyeli wambamba Amasiya inkosi yakwaJuda indodana kaJowashi ka-Ahaziya eBhethi-Shemeshi. Wafika eJerusalema wadiliza uganga lwaseJerusalema kusukela esangweni lakwa-Efrayimi kuze kube sesangweni lasegumbini izingalo engamakhulu amane. Verse 14. Wathatha lonke igolide nesiliva nazo zonke izitshe zafunyanwa endlini kaJehova nasengcebeni endlini yenkosi nabayisibambiso wabuyela eSamariya. Verse 15.
Ezinye izindaba zikaJehowashi azenzayo namandla akhe nempi yakhe noAmasiya inkosi yakwaJuda angithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwa-Israyeli na?
Verse 16. UJehowashi wayeselala koyise wembelwa eSamariya namakhosi akwa-Israyeli. UJerobowamu indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe. Verse 17.
U-Amasiya indodana kaJowashi inkosi yakwaJuda wayesekhona emva kokufa kukaJehowashi indodana kaJehowahazi inkosi yakwa-Israyeli iminyaka eyishumi nanhlanu.
Verse 18. Ezinye izindaba zika-Amasiya angithi lotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwaJuda na? Verse 19. Bamenzela ugobo eJerusalema wabalekela eLakishi kepha bathumela bamlande eLakishi bambulala khona. Verse 20. Bamthwala ngamahashi wembelwa eJerusalema koyise emzini kaDavide. Verse 21. Bonke abantu bakaJuda bathatha u-Azariya waneminyaka eyishumi nesithupha bambeka inkosi esikhundleni sikayise u-Amasiya. Verse 22. Wakha i-Elati walibuyisela kuJuda inkosi isilele koyise. Verse 23.
Ngonyaka weshumi nanhlanu ka-Amasiya indodana kaJowashi inkosi yakwaJuda, uJerobowamu indodana kaJowashi inkosi yakwa-Israyeli waba inkosi eSamariya wabusa iminyaka engamashumi amane nanye.
Verse 24. Wenza ukube emehlweni kaJehova kasukanga ezonweni zonke zikaJerobowamu indodana kaNebati onisa ngazo u-Israyeli. Verse 25. Wabuyisa umkhawulo waka-Israyeli kusukele kuyena eHamati kuze kube selwandle lwase-Arabha njengezwi kaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli alikhuluma ngesandla senceku yakhe uJona indodana ka-Amithayi umprofethi waseGadi Heferi. Verse 26. Ngokuba uJehova wabona ukuhlupheka kuka-Israyeli ukuthi kwakumunyu kakhulu, abancane nabakhulu baphela amandla kungekho omsizayo u-Israyeli. Verse 27. UJehova kashongo ukuthi uyakwesula igama lika-Israyeli phansi kwezulu, kepha wabasindisa ngesandla sikaJerobowamu indodana kaJowashi. Verse 28. Ezinye izindaba zikaJerobowamu nakho konke akwenzayo namandla akhe nokulwa kwakhe nokubuyisela kwakhe ku-Israyeli iDamaseko neHamati elalingela kwaJuda angithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwa-Israyeli na? Verse 29. UJerobowamu wayeselala koyise amakhosi awa-Israyeli uZakhariya waba yinkosi esikhundleni sakhe. Amakhosi esibili, isahluko 15, verse 1.
Ngonyaka wamashumi amabili nesikhombisa kaJerobowamu inkosi ka-Israyeli, u-Azariya indodana ka-Amasiya inkosi yakwaJuda waba yinkosi.
Verse 2. Wayeneminyaka eyishumi nesithupha ekuqaleni kwakhe ukubusa, wabusa iminyaka engamashumi ayisihlanu nambili eJerusalema. Igama likanina lalingu uJekoliya waseJerusalema. Verse 3. wenze okulungileyo emehlweni kaJehova njengakho konke akwenzileyo uyise u-Amasiya. Verse 4. Nokho izindawo eziphakemeyo azisuswanga, abantu babesahlaba besashisa impepho eyindaweni eyiphakemeyo. Verse 5. UJehova wayishaya inkosi yaba ngonochoko kwaze kwafika usuku lokufa kwayo. Yahlala endlini eyahlwanisiweyo. UJothamu indodana yenkosi wayephezu kwendlu ahlulela abantu bezwe. Verse 6. Ezinye izindaba zika-Azariya nakho konke akwenzayo angithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwaJuda na? Verse 7. U-Azariya wayeselala koyise, bambela koyise emzini kaDavide. UJothamu indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sakhe. Verse 8. Ngonyaka wamashumi amathathu neshagalombili ka-Azariya inkosi yakwaJuda, uZakariya indodana kaJerobowami wayeyinkosi kwa-Israyeli eSamariya izinyanga ezisithupha. Verse 9. Wenza ukuba emehlweni kaJehova njengalokho benzile oyise, kasukanga ezono ezikaJerobowami indodana kaNebati onisa ngazo u-Israyeli.
Verse 10. UShalumi indodana kaJabeshi wamenzela uGobe, wamgenca phambi kwabantu, wambulala, waba inkosi esikhundleni sakhe.
Verse 11. Ezinye izindaba zikaZakariya bheka zilotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwa-Israyeli.
Verse 12. Yilelo izwi likaJehova alikhuluma kuJehu ngokuthi, amadodana akho kuze kube sesizukulwane sesina yakuhlala esihlalweni sakwa-Israyeli kwaba njalo.
Verse 13. UShalumi indodana kaJabeshi waba inkosi ngonyaka wamashumi amathathu neshagalolunye ka-Uziya inkosi yakwaJuda, wabusa inyanga eSamariya. Verse 14. UMenahemu indodana kaGadi wenyu weTirisa wafika eSamariya, wagenca uShalumi indodana kaJabeshi eSamariya, wambulala, wabusa esikhundleni sakhe. Verse 15. Ezinye izindaba zikaShalumi noGobe lwakhe alwenzayo bheka kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwa-Israyeli. Verse 16. Ngaleso sikhathi uMenahemu wachitha iTifisa nakho konke kwakukulo nemikhawulo yalo kusukela eTirisa ngokuba bengamvulelanga, ngalokho walichitha nabo bonke abesifazane abakhulelweyo abakulo wabaqaqa. Verse 17. Ngonyaka wamashumi amathathu neshagalolunye ka-Azariya inkosi yakwaJuda, uMenahemu indodana kaGadi waba inkosi kwa-Israyeli, wabusa iminyaka eyishumi eSamariya. Verse 18. Wenza ukuba emehlweni kaJehova kasukanga zonke izinsuku zakhe ezonweni zikaJerobowami indodana kaNebati onisa ngazo u-Israyeli. Verse 19. Kwafika ukuhlasela izo uphula inkosi yase-Asiriya, uMenahemu wamnika uphula amatalente ayinkulungwane esiliva ukuba isandla sakhe sibe naye ukuqinisa umbuso esandleni sakhe. Verse 20. UMenahemu wakhiphisa u-Israyeli imali, bonke abantu abacebileyo kwaba yilona lo amashekela ngamashumi ayisihlanu esiliva ukuwanika inkosi yase-Asiriya. Yayisibuyela emuva inkosi yase-Asiriya ayihlalanga khona ezweni. Verse 21. Ezinye izindaba zikaMenahemu nakho konke akwenzayo angithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwa-Israyeli na? Verse 22. UMenahemu wayeselala koyise, uPhekaya waba inkosi esikhundleni sakhe. Verse 23. Ngonyaka wamashumi ayisihlanu ka-Azariya inkosi yakwaJuda, uPhekaya indodana kaMenahemu waba inkosi kwa-Israyeli eSamariya, wabusa iminyaka emibili. Verse 24. Wenza okube emehlweni kaJehova ngasuka ngezono ezikaJerobhoamu indodana kaNebati onisa ngazo uIsrayeli. Verse 25. Upheka indodana kaRemaliya induna yakhe wamenzela ugobe wamgenca eSamaria enqabeni yendlu yenkosi kanye noArigobi noAriye. Wayenabantu bakaGileyadi abangamashumi ayisihlanu wambulala waba yinkosi esikhundleni sakhe. Verse 26. Ezinye izindaba zikaPhekaya nakho konke akwenzayo bheka kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwa-Israyeli. Verse 27. Ngonyaka wamashumi ayisihlanu nambili ka-Azariya inkosi yakwaJuda, uPheka indodana kaRemaliya waba yinkosi kwa-Israyeli eSamariya, wabusa iminyaka engamashumi amabili. Verse 28. Wenza ukube emehlweni kaJehova, kasukanga ezonweni zikaJerobhowamu indodana kaNebati onisa ngazo u-Israyeli. Verse 29. Emihleni kaPheka inkosi yakwa-Israyeli kwafika uThigilati Pileseri inkosi yase-Asiriya, wathathe iJoni ne-Abela Bheti Mahakha neJanowa neKedeshi neHasori neGileyadi neGalile lonke izwe lakaNafetali wabathumbela e-Asiriya. Verse 30. UHosheya indodana ka-Ela wamenzela uGobe uPheka indodana kaRemaliya wamgenca wambulala waba yinkosi esikhundleni sakhe ngonyaka wamashumi amabili kaJothamu indodana ka-Uziya. Verse 31. Ezinye izindaba zikaPheka nakho konke akwenzayo bheka kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwa-Israyeli. Verse 32. Ngonyaka wesibili kaPheka indodana kaRemaliya inkosi yakwa-Israyeli, uJothamu indodana ka-Uziya inkosi yakwaJuda waba inkosi. Verse 33. Wayeneminyaka engamashumi amabili nanhlanu ekuqalweni kwakhe ukubusa, wabusa iminyaka eyishumi nesithupha eJerusalema. Igama likanina lalinguJerusha indodakazi kaSadoki. Verse 34. Wenza okulungile emehlweni kaJehova, wenza njengakho konke akwenzileyo uyise uUziya. Verse 35. Nokho izindawo eziphakemeyo azisuswanga, abantu babesahlaba besashisa impepho ey'ndaweni eyiphakemeyo, wakha isango lasenhla endlini kaJehova. Verse 36. Ezinye izindaba zikaJothamu nakho konke akwenzayo angithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwaJuda na? Verse 37. Ngalezo zinsuku uJehova waqala ukuthuma kuJuda uResini inkosi yase-Aramu noPheka indodana kaRemaliya. Verse 38. UJothamu wayeselala koyise, wembelwa koyise emzini kaDavide, u-Ahasi indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sakhe.
Amakhosi esibili, isahluko 16 verse 1. Ngonyaka weshumi nesikhombisa kaPheka indodana kaRemaliya, u-Ahazi indodana kaJothamu inkosi yakwaJuda waba inkosi.
Verse 2. U-Ahazi wayeneminyaka engamashumi amabili ekuqaleni kwakhe ukubusa, wabusa iminyaka eyishumi nesithupha eJerusalema. Akenzanga okulungile emehlweni kaJehova uNkulunkulu wakhe njengoDavide uyise. Verse 3. Kepha wahamba ngendlela yamakhosi kwa-Israyeli, yebo wadabulisa indodana yakhe emlilweni njengezinengiso zabezizwe uJehova abaxosha phambi kwabantwana bakwa-Israyeli. Verse 4. Wahlaba washisa impepho endaweni eyiphakemeyo nasemagqumeni naphansi kwayo yonke imithi eluhlaza. Verse 5. Ngaleso sikhathi uResini inkosi yase-Aramu noPheka indodana kaRemaliya inkosi ka-Israyeli benyukela eJerusalema ukulwa nalo. Bavimbezela u-Ahazi, kepha babengenakumahlula. Verse 6. Ngaleso sikhathi, uResini, inkosi yase-Aramu, wabuyisela i-Elati e-Aramu. Wagxosha abaJuda e-Alati, ama-Aramu afika e-Alati ahlala khona kuze kube namuhla. Verse 7. U-Ahazi wathuma izithunywa kuThigilati Philesereyi inkosi yase-Asiriya ngokuthi, mina ngiyinceku yakho nendodana yakho, yenyuka ungisindise esandleni senkosi yase-Aramu nasesandleni senkosi yakwa-Israyeli engivukelayo. Verse 8. U-Ahazi wathatha isiliva negolide lalifunyanwa endlini kaJehova nasengcebeni endlini yenkosi, walithuma enkosini yase-Asiriya laba yisipho. Verse 9. Inkosi yase-Asiriya yamlalela. Inkosi yase-Asiriya yenyuka ukuhlasela iDamaseku, yalithatha yathumbela abantu balo eKhiri, yambulala uResini. Verse 10. Inkosi u-Ahazi yaye eDamaseku kumhlangabeza uThigilati Phileseri inkosi yase-Asiriya. Yabona i-athale laliseDamaseku. Inkosi u-Ahazi yathumela ku-Uriya umpristi isimo se-altare nesifanekiso salo njengokwenziwa kwalo konke.
Verse 11. U-Uriya umpristi wayesakha i-altare njengakho konke inkosi u-Ahazi ebikuthumile iseDamaseku. Walenze njalo u-Uriya umpristi yaze yabuya inkosi u-Ahazi eDamaseku.
Verse 12. Inkosi isibuyile eDamaseku, inkosi yalibona i-altare, inkosi yasondela i-altare yenyukela kulo.
Verse 13. Yashisa umnikelo wayo wokushiswa nomnikelo wayo wempuphu, yathulula umnikelo wayo wokuphuzwa, yafafaza igazi leminikelo yokuthula e-altare.
Verse 14. Kepha i-altare lethusi elaliphambi kukaJehova yalisusa phambi kwendlu phakathi kwe-altare nendlu kaJehova, yalibeka ohlangothini lwasenyakatho lwe-altare layo. Verse 15. Inkosi u-Ahazi yamyala u-Uriya umpristi ngokuthi, shisa i-altare elikhulu umnikelo wokushiswa kwasekuseni nomnikelo wempuphu wakusihlwa nomnikelo wokushiswa wenkosi nomnikelo wayo wempuphu kanye nomnikelo wokushiswa wabo bonke abantu bezwe, nomnikelo wabo wempuphu neminikelo yabo yokuphuzwa, ulifafaze igazi lonke nomnikelo wokushiswa nalo lonke igazi lomhlatshelo, kodwa i-altare lethusi liyakuba ngelami ukubuza ngalo. Verse 16. U-Uriya umpristi wenza njengakho konke inkosi u-Ahazi eyale ngakho.
Verse 17. Inkosi u-Ahazi yanquma izindini zezinqe, yasusa kuzo umcengezi wokugeza, yehlisa ulwandle ezinkabini zethusi ezaziphansi kwawo, yawubeka endaweni egandaywe ngamatshe.
Verse 18. Indlela esibekelweyo yesabatha ababeyakhe endlini nendawo yokungena yenkosi engaphandle yokuphambukisela endlini kaJehova ngenxa yenkosi yase-Asiriya. Verse 19. Ezinye izindaba zika-Ahazi azenzayo, angithi lotshwe encwadini ezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwaJuda na? Verse 20. U-Ahazi wayeselala koyise, wembela koyise emzini kaDavide. UHezekiya indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe. Amakhosi esibili, isahluko 17, verse 1.
Ngonyaka weshumi nambili ka-Ahazi, inkosi yakwaJuda, uHosheya indodana ka-Ela waba yinkosi eSamariya kwa-Israyeli wabusa iminyaka isishiyagalolunye. Verse 2. Wenza okubi emehlweni kaJehova, nokho kungenjengamakhosi akwa-Israyeli ayephambi kwakhe. Verse 3. Kwenyuka ukulwa naye uShalimani Seri, inkosi yase-Asiriya, uHosheya waba yisikhonzi sakhe, wathela intela kuye.
Verse 4. Inkosi yase-Asiriya yafumana ugobe kuHosheya ngokuba wayethume izithunywa kuso inkosi yaseGibhithe, engasenyusi intela enkosini yase-Asiriya njengokwenza kwakhe imihla ngemihla. Ngalokho, inkosi yase-Asiriya yamvalela mbopha etilongweni. Verse 5. Inkosi yase-Asiriya yayisenyuka, yadabula izwe lonke, yenyukela eSamariya, yalivimbezela iminyaka emithathu. Verse 6. Ngonyaka weshiyagalolunye kaHosheya, inkosi yase-Asiriya yalithatha iSamariya, yathumbela u-Israyeli eSiriya, yababeka eHala naseHabodi ngasemfuleni waseGozani nasemizini yamaMede. Verse 7.
Kwaba njalo ngokuba abantwana bakwa-Israyeli babebonile uJehova uNkulunkulu wabo wabakhuphula ezweni laseGibhithe esandleni sikaFaro inkosi yaseGibhithe, besaba abanye onkulunkulu.
Verse 8. Bahamba ngezimiso zabezizwe uJehova bagxosha phambi kwabantwana bakwa-Israyeli nezamakhosi a-Israyeli azenzileyo. Verse 9. Abantwana ba-Israyeli beza ngasese izinto ezingalungile kuJehova uNkulunkulu, bazakhela izindawo eziphakemeyo emizini yabo yonke, ngasemibhoshongweni yabalindi nasemizini ebiyelweyo. Verse 10. Bazimisela izinsika nawo ashere emagqumeni onke aphakemeyo naphansi kwayo yonke imithi eluhlaza. Verse 11. Bashisa khona impepho ezindaweni zonke eziphakemeyo njengokwenza kwabezizwe uJehova abagxosha phambi kwabo. Benza izinto ezimbi ukumcunula uJehova. Verse 12. Bakhonza izithombe uJehova ashilo ngazo kubo ukuthi aniyukwenza lento. Verse 13. Nokho uJehova wayixwalisile u-Israyeli noJuda ngesandla sabo bonke abaprofethi nababona ukuthi, phendukani ezindleleni zenu ezimbi, nigcine imiyalo yami nezimiso zami njengawo wonke umthetho engayala ngawo yihlo nengawuthuma kini ngesandla sezinceku zami abaprofethi. Verse 14. Kepha balalelanga, benza lukhuni intamo yabo njengentamo yawoyise abangakholwanga nguJehova uNkulunkulu wabo.
Verse 15. Badelela izimiso zakhe nesivumelwano sakhe asenza nawoyise nezixwayisa abaxwayisa ngazo, balandela ukuyize benza ukuyize, balandela bezizwe ababe bazungeza uJehova abayale ngabo ukuthi abayikwenza njengabo.
Verse 16. Bashiya yonke imiyalo kaJehova uNkulunkulu wabo, bazenzela izithombe ezibunjiweyo, amathole amabili, benza no-Ashera, bakhuleka kulo lonke ibandla sezulwini, bakhonza uBali. Verse 17. Badabulisa amadodana abo namadodakazi abo emlilweni, babhula, benza imilingo, bazithengisela ukwenza okubi emehlweni kaJehova ukumcunula. Verse 18. Ngalokho uJehova wathukuthelela u-Israyeli wabasusa ebusweni bakhe, akusalanga muntu isizwe sakwaJuda kuphela. Verse 19. Naye uJuda akagcinanga imiyalo kaJehova uNkulunkulu wabo, kepha wahamba ngezimiso zakwa-Israyeli azenzileyo. Verse 20.
UJehova wala yonke inzalo ka-Israyeli wayihlupha, wayinikela esandleni sabaphangi, waze wayilahla ebusweni bakhe.
Verse 21. Ngokuba wahlutha u-Israyeli endlini kaDavide, bambeka uJerobowami indodana kaNebati inkosi. UJerobowami wamqubula u-Israyeli ukuba angamlandeli uJehova. Wamonisa ngesono esikhulu. Verse 22. Abantwana bayezali bahamba ezonweni zonke zikaJerobowami azenzayo abasukanga kuso. Verse 23. UJehova waze wamsusa u-Israyeli ebusweni bakhe njengokukhuluma kwakhe ngesandla sazo zonke inceku zakhe abaprofethi. Wayesethunjwa u-Israyeli ezweni lakubo wayiswe e-Asiriya kuze kube namuhla.
Verse 24. Inkosi yase-Asiriya yalanda abantu eBhabhele, naseKhutha, naseAva, naseHamati, naseSefarivayimi, yabahlalisa emizini yaseSamariya.
Esikhundleni sabantwana bakwa-Israyeli badla iSamariya bahlala emizini yalo.
Verse 25. Kwathi ekuqaleni kokuhlala kwabo khona abamesabanga uJehova, ngalokho uJehova wathuma izingonyama phakathi kwabo zabulala abanye kubo.
Verse 26. Base bekhuluma enkosini yase-Asiriya bethi, abezizo basusileyo wabahlalisa emizini yaseSamariya, abawazi umthetho kaNkulunkulu wezwe. Ngalokho uthumile izingonyama phakathi kwabo, bheka, ziyababulala ngokuba abawazi umthetho kaNkulunkulu wezwe. Verse 27. Inkosi yase-Asiriya yayisiyala ngokuthi, yisani khona omunye wabaphristi enibathumbile lapho, ahambe ahlale khona abafundise umthetho kaNkulunkulu wezwe.
Verse 28. Wayesefika omunye wabaphristi ababebathumbile eSamariya, wahlala eBhetele wabafundisa ukumesaba uJehova.
Verse 29. Kodwa zonke izizwe zazenzela uNkulunkulu bazo, zababeka izindlini zezindawo eziphakemeyo ezazenziwa ngamaSamariya. Kwaba yileso naleso sizwe emizini esasihlezi kuyo. Verse 30. Abantu baseBhabheli benza uSukotibhinoti, abantu baseKhuthi benza uNerigali, abantu baseHamati benza u-Ashima.
Verse 31. Ama-Avi enza oNibihazi noTharithaki, amaSefarivayimi ashisa abantwana bawo ngomlilo ko-Adirameleki no-Anameleki, onkulunkulu bamaSefarivayimi. Verse 32. Kepha babemkhonza noJehova bazenzela phakathi kwabo abapristi bezindawo eziphakemeyo ababahlabela ezindlini zezindawo eziphakemeyo. Verse 33. Bamesaba uJehova bakhonza nawo onkulunkulu babo njengomthetho wezizwe ababesuswe phakathi kwazo. Verse 34. Kuze kube namuhla benza njengemithetho yakuqala, abamesabi uJehova, abenzi njengezimiso nezimemezelo zabo nomthetho wabo nemiyalo yabo Jehova ayala ngayo abantwana bakwaJakobe amutha u-Israyeli. Verse 35. UJehova enza nabo isivumelano abayala wathi, aniukwesaba abanye onkulunkulu, ningakhothameli kubo, ningabakhonzi, ningabahlabeli. Verse 36. Kepha uJehova wanikhuphula ezweni laseGibhithe ngamandla amakhulu nangengalo eluliweyo, yena niyakumesaba, kuyena niyakukhothamela, nimhlabele yena.
Verse 37. Izimiso nezimemezelo nomthetho nemiyala nilobela khona, yikho niyakukugcina ukuba nikwenze ningesabi abanye onkulunkulu. Verse 38. Aniyukukhohlwa isivumelwane engisenzile nani, ningesabi abanye onkulunkulu. Verse 39. Kepha niyakwesaba uJehova unkulunkulu wenu, yena uyakunophula esandleni sazo zonke izitha zenu. Verse 40. Nokho abalelelanga, kodwa benza njengemithetho yabo yakuqala. Verse 41. Zesabake lezo zizwe uJehova, kepha zakhonza izithombe zazo ezibaziweyo, kanjalo nabantwana bazo, nabantwana babantwana bazo, njengalokho benzile oyise, benze njalo nabo kuze kube namuhla. Amakhosi esibili, isahluko 18, uverse 1. Kwathi ngonyaka wesithathu kaHosheya, indodana kaEla, inkosi yakwa-Israyeli, uHezekiya indodana kaAhazi, inkosi yakwaJuda, waba inkosi. Verse 2. Wayeneminyaka engamashumi amabili nanhlanu ekuqaleni kwakhe kubusa. Wabusa iminyaka engamashumi amabili nesishiyagalolunye eJerusalema. Igama likanina lalingu-Abi, indodakazi kaZakhariya. Verse 3. Wenza okulungileyo emehlweni kaJehova njengakho konke akwenzileyo uDavide uyise. Verse 4.
Wasusa izindawo eziphakemeyo, wadiliza izinsika, wanquma u-Ashera, wachitha inyoka yethusa eyenzile uMose, ngokuba abantwana baka-Israyeli babeshisa impepho kuyo kwaze kwaba ngalezo zinsuku yabizwa ngokuthi uNehushitani.
Verse 5. Wamethemba uJehova uNkulunkulu waka-Israyeli kwaze kwangcwabakho onjengaye phakathi kwa wonke amakhosi akwaJuda nakuwo ayengaphambi kwakhe. Verse 6. Ngokuba wabambelela kuJehova, akasukange kumlandeleni, kepha wagcina imiyalo yakhe uJehova ayala ngayo uMose. Verse 7. uJehova wayenaye nomaphi lapho eyakhona, waphumelela, wayihlubuka inkosi yase-Asiriya kayikhonzanga. Verse 8. Wachitha amaFilisti kwaze kwaba seGaza nemikhawulo yayo, imibhoshongo yabalindi nemizi ebiyelweyo. Verse 9. Kwathi ngonyaka wesine wenkosi uHezekiya, owawungunyaka wesikhombisa kaHosheya indodana ka-Ela inkosi yakwa-Israyeli, uShalimaneseri inkosi yase-Asiriya wenyuka walivimbezela iSamariya. Verse 10. Ngasekupheleni kweminyaka emithathu balithatha. Ngunyaka wesithupha kaHezekiya, owawungunyaka wesishiyagalolunye kaHosheya inkosi yakwa-Israyeli, iSamariya lathathwa. Verse 11. Inkosi yase-Asiriya yathumbela u-Israyeli eSiriya, yababeka eHala nase-Abori ngasemfuleni waseGozan nasemizini yamaMede. Verse 12.
Ngokuba balalelanga izwi likaJehova uNkulunkulu wabo, kepha beqa isivumelwano sakhe, konke ayala ngakho uMose inceku kaJehova, kabavumanga ukukulalela nokukwenza. Verse 13. Ngonyaka weshumi nane wenkosi uHezekiya, uSaneheribi inkosi yase-Asiriya wenyuka wahlasela yonke imizi ebiyelweyo yakwaJuda wayithatha. Verse 14. UHezekiya inkosi yakwaJuda wathumela enkosini yase-Asiriya eLakishi wathi, "Ngonile buya kimi, okubeka kimi ngiyakukwenza." Inkosi yase-Asiriya yamnqumela uHezekiya inkosi yakwaJuda amatalente angamakhulu amathathu esiliva namatalenta angamashumi amathathu egolide.
Verse 15. UHezekiya wamnika lonke isiliva elalifunyanwe endlini kaJehova nasengcebeni endlini yenkosi. Verse 16. Ngaleso sikhathi uHezekiya wanquma izivalo zethempeli kaJehova nezinsika uHezekiya inkosi yakwaJuda ayezinamekile wakunika inkosi yase-Asiriya. Verse 17. Inkosi yase-Asiriya yathuma oTharithani noRabisarisi noRabishake ukuba basuke eLakishi baye enkosini uHezekiya eJerusalema benempi enkulu. Benyuka bafika eJerusalema sebenyukile, bafika bema ngasemseleni wechibi lasenhla elingasendleleni yensimu yomhlanzi. Verse 18. Bayibiza inkosi, kwaphumela kubo u-Eliyakimi indodana kaHilikiya owayephezu kwendlu, noShebina umbhali, noJowa indodana ka-Asafa umabhalana. Verse 19. Wathi kubo uRabi Shake, ake nisho kuHezekiya nithi, isho kanje inkosi enkulu, inkosi yase-Asiriya ithi, yithemba lini leli olithembayo na? Verse 20. Wena uyakhuluma, kepha kungamazi angowomlomo nje, lana ngesu nangamandla okulwa, pho, wethemba bani lokhu ungihlubukile na?
Verse 21. Manje bheka wethemba udondolo lwalomhlanga ofecekileyo oyigibhithe, kepha uma umuntu esimelela ngalo, luyakungena esandleni sakhe lusihlabe, unjalo ufalo inkosi yaseGibhithe kubo bonke abamethembayo.
Verse 22. Kepha uma nithi kimi siyamethemba uJehova uNkulunkulu wethu, akusiye yini ozindawo zakhe eziphakemeyo nama-altare akhe akususile uHezekiya wathi kuJuda nakulo eJerusalema, niyakukhuleka phambi kwe-altare eJerusalema na? Verse 23. Ngalokho ake uvumelane nenkosi yami inkosi yase-Asiriya, ngiyakunika amahashi ayizinkulungwane ezimbili uma ungabeka izikhweli kuwo. Verse 24.
Pho, ungaphindisela emuva kanjani enduna eyodwa ezincekwini ezincane zenkosi yami na? Nokho wethemba eGibhithe ukuthola khona izinqola nabamahashi.
Verse 25. Manje ngenyukele yini ngaphandle kukaJehova kule ndawo kuba ngiyichithe na? UJehova wathi kimi, yenyukela kulelozwe ulichithe. Verse 26. Base bethi u-Eliyakimi indodana kaHilikiya noShebini noJowa kuRabishake, ake ukhulume ezincekwini zakho ngesi-Aramu, ngokuba siyaluzwa, ungakhulumi kithi ngolimi lwabaJuda ezindlebeni zabantu abasogangeni.
Verse 27. Kepha uRabishake wathi kubo, inkosi yami ngithumile yini enkosini yakho nakuwena ukukhuluma lawo mazwi na? Hayi, kulaba bantu yini abahlezi ogangeni ukuba badle amasimba abo, baphuze umshobingo wabo kanye nani na?
Verse 28. Wayesema uRabishake wamemeza ngezwi elikhulu ngolimi lwabaJuda, wakhuluma wathi, zwanini amazwi enkosi enkulu, inkosi yase-Asiriya. Verse 29. Isho kanje inkosi ithi, maningakhohliswa nguHezekiya, ngokuba akayikuba namandla okunophula esandleni sami.
Verse 30. Futhi uHezekiya makanganenzi nethemba uJehova ngokuthi uJehova yakusophula nokusophula nalomuzi oyokunikelwa esandleni senkosi yase-Asiriya.
Verse 31. Ningamlaleli uHezekiya, ngokuba inkosi yase-Asiriya isho kanje ithi, yenzani ukuthula nami niphumele kimnidle, kube yilowo nalowo emvinini wakhe, kube yilowo nalowo emkhiwaneni wakhe, niphuze kube yilowo nalowo amanzi omthombo wakhe. Verse 32. Ngize ngifike nginiyise ezweni elinjengezwe lakini, izwe lamabele nelewayini, izwe lesinkwa nelezimvini, izwe leminqumo nezinyosi, ukuba niphile ningafi. Futhi ningamlaleli uHezekiya lapho eniyenga ngokuthi uJehova uyakusophula. Verse 33. Abanye onkulunkulu bezizwe bake bophula nokuphula yini izwe lakubo esandleni senkosi yase-Asiriya na? Verse 34. Bapho onkulunkulu baseHamati nase-Aribati na? Bapho onkulunkulu baseSefarivayimi nabaseyena nabase-Iva na? Balophulile iSamariya esandleni sami na? Verse 35. Ngobani phakathi kwabo bonke onkulunkulu bamazwe abophule izwe lakubo esandleni sami ukuba uJehova alophule iJerusalema esandleni sami na? Verse 36. Kepha abantu bathula abamphendulanga ngazwi, ngokuba umyalo wenkosi wathi ningamphenduli. Verse 37.
Base befika u-Eliyakimi indodana kaHilikiya owayephezu kwendlu noShebina umlobi noJowa indodana kaAsafa umabhalana kuHezekiya izingubo zabo zikebhukile bamlandisa amazwi kaRabi Shake.
Amakhosi esibili isahluko 19 verse 1.
Kwathi inkosi uHezekiya ikuzwile lokho yaklebhula izingubo zayo yazembesa indwangu yamasaka yangena endlini kaJehova.
Verse 2. Yathuma u-Eliyabu owayephezu kwendlu noShebina umbhali namalunga abapristi bembeswe izindwangu zamasaka ku-Isaya umprofethi indodana ka-Amos. Verse 3. Bathi kuye, usho kanje uHezekiya uthi, lolo suku lungusuku losizi nolokusolwa nolokudelelwa ngokuba abantwana sebefikile ekuzalweni kepha amandla okubeletha awakho. Verse 4.
Mhlawumbe uJehova uNkulunkulu wakho yakuzwa onke amazwi kaRabi Shake othunywe inkosi yase-Asiriya inkosi yakhe ukweyisa uNkulunkulu ophilayo asola amazwi uJehova uNkulunkulu wakho awezwileyo.
Ngalokho
phakamisela insali esafunyanwayo umkhuleko wakho.
Verse 5. Izinceku zenkosi uHezekiya sezifikile ku-Isaya. Verse 6. U-Isaya wathi kuzo, niyakusho kanje enkosini yenithi, usho kanje uJehova uthi, ungesabi lawo mazwi owezilweyo, izinceku zenkosi yaseSiriya zingithuke ngawo. Verse 7. Bhekani, ngiyakubeka umoya kuyo, izwe amahemuhemu ibuyele ezweni lakubo, ngiyiwise ngenkemba ezweni lakubo. Verse 8. Wayesebuya uRabi Shake wafumana inkosi yase-Isiriya ilwa neLibina, ngokuba wayezwile ukuthi isukile eLakishi. Verse 9. Kepha isizwile ngoTirakhaka inkosi yaseKushi ukuthi, bheka, uphumile ukulwa nawe, yabuye yathuma izithunywa kuHezekiya yathi. Verse 10. Niyakukhuluma kanje kuHezekiya inkosi yakwaJuda nithi, uNkulunkulu wakho omethembayo makangakukhohlisi ngokuthi iJerusalema liyukunikelwa esandleni senkosi yase-Asiriya. Verse 11. Bheka, wena uzwile okwenziwe ngamakhosi ase-Asiriya kuwo wonke amazwe ngokuwachitha, pho wena uyakophulwa na? Verse 12. Onkulunkulu balezo zizwe ezachithwa ngobaba iGozani neHarana neResefi nabantwana base-Eden abaseTerasayi bazophula na? Verse 13. Iphi inkosi yaseHamati nenkosi yase-Aripati nenkosi yomuzi waseSefarivayimi naseHena nase-Iva na? Verse 14. UHezekiya wayamukela incwadi esandleni sezithunywa wayifunda. UHezekiya wayesenyukela endlini kaJehova wayeneka phambi kukaJehova. Verse 15. UHezekiya wakhuleka phambi kukaJehova wathi, Jehova Nkulunkulu ka-Israyeli ohlezi phezu kwamakherubi, wena unguNkulunkulu wena wedwa wemibuso yonke yomhlaba, wena wenzile izulu nomhlaba. Amakhosi esibili isahluko 19 verse 16. Beka Jehova indlebe yakho uzwe, vula amehlo akho Jehova ubone uzwe amazwi kaSaneheribi athume ukweyisa ngawo uNkulunkulu ophilayo. Verse 17. Yiqiniso Jehova amakhosi aseAsiriya achithile izizwe namazwe azo. Verse 18. Alahlile onkulunkulu bawo emlilweni ngoba babengesibo onkulunkulu, babengumsebenzi wezandla zomuntu kuphela, umuthi namatshe, ngalokho abachithile. Verse 19. Manje Jehova uNkulunkulu wethu ake usisindise esandleni sakhe ukuba yonke imibuso yomhlaba yazi ukuthi wena Jehova uNkulunkulu, yebo wena wedwa. Verse 20.
U-Isaya indodana ka-Amose wathumela kuHezekiya wathi, usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, lokho kukhuleke kimi ngoSaneheribi inkosi yaseAsiriya ngikuzwile.
Verse 21. Nanti izwi uJehova alikhulumile ngaye. Ikudelele yakuhleka usulu intombi, indodakazi yaseSiyoni, ikunikinele ikhanda indodakazi yaseJerusalema. Verse 22. Weyise bani, wathuka bani na, uphakamisele bani izwi lakho, wabhekisa phezulu amehlo akho na, ngongcwele ka-Israyeli.
Verse 23. Ngesandla sezithunywa zakho uyijivazile inkosi, wathi ngobuningi bezinqola zami ngenyuke mina phezulu ezintabeni ngaphakathi kweLebanoni, ngigawula imsedari yalo emide nemisayipuresi yalo ekhethekileyo, ngangena endaweni yalo yokugcina nasehlathini lalo eliminyeneyo.
Verse 24. Ngemba ngaphuza amanzi angaziwayo, ngomisa ngamathe onyawo lwami yonke imifula yaseGibhithe. Verse 25. Awuzwanga ukuthi kade ngakuhlela na emihleni yasendulo, ngakunquma, manje sengikulethile ukuba uchithe imizi ebiyeleyo ibe yizinqwaba. Verse 26. Abakhe kuyo babenamandla amancane, besaba, bajabha, baba njengotshani basendle, nembali notshani obuluhlaza nokuluhlaza ezimpahleni zezindlu, namabele ahamukile engakakhuli. Verse 27. Kepha ukuhlala kwakho nokuphuma kwakho nokungena kwakho ngiyakwazi, nokubhovumula kwakho ngami. Verse 28. Ngenxa kubhovumula kwakho ngami, nangokuba ukuzidla kwakho kwenyukele ezindlebeni zami, ngiyakubeka ingwegwe yami emakhaleni akho, netomu lami emlonyeni wakho, ngikubuyise ngendlela oweza ngayo. Verse 29. Lokhu kuyakuba isibonakaliso kuwe, niyakudla ngalo nyaka okuzikhulelayo, nangonyaka wesibili sihlabane, nangonyaka wesithathu hlwanyelani nivune, nitshale izivini, nidle zithelo zazo. Verse 30. Abasindileyo bendla kwaJuda abaseleyo bakubuye bagxile phansi, bathele izithelo phezulu. Verse 31.
Ngoba kuyakuphuma eJerusalema insali, nasentabeni yaseSiyoni abaya kusinda, ukushisekela kaJehova kuyakufeza lokho.
Verse 32. Ngalokho usho kanje uJehova ngenkosi yase-Asiriya uthi, ayiyukungena kulomuzi, ayiyukucibishela umcibisholo khona, ayiyukubhekisa kuwo isihlangu, ayiyukuqwabela iduli ngakuwo. Verse 33. Indlela eyafika ngayo iyakubuya ngayo, ayiyukungena kulomuzi, usho uJehova. Verse 34. Ngiyakuvikela lomuzi ukuba ngiwusindise ngenxa yami nangenxa inceku yami uDavide. Verse 35.
Kwathi ngalobo busuku kwaphuma ingelosi kaJehova yabulala ikamu labase-Asiriya abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi ayishiyagalombili nanhlanu. Sekuvukwa ngakusasa bheka, kwakuyizidumbu zodwa ezifileyo. Verse 36. Wayesefika uSaniheribi inkosi yase-Asiriya, wahamba wabuya wahlala eNineve. Verse 37. Kwathi ekhuleka endlini kaNisiroki unkulunkulu wakhe, o-Adirameleki noSareseri bambulala ngenkemba, babalekela ezweni lase-Ararati. U-Esarihadoni indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sakhe.
Amakhosi esibili, isahluko 20 verse 1. Ngalezo zinsuku uHezekiya wagula, wayephansi kokufa. Kwafika kuye u-Isaya umprofethi indodana ka-Amosi, wathi kuye, usho kanje uJehova uthi, yalela indlu yakho ngokuba uyakufa awuyukusinda. Verse 2. Wayesephendulela ubuso bakho odongeni wakhuleka kuJehova wathi. Verse 3. Ngiyacela Jehova ake ukhumbule ukuthi ngihambile phambi kwakho ngeqiniso nangenhliziyo epheleleyo, ngenzile okuhle emehlweni akho. Wayesekhala uHezekiya ngokukhala okukhulu. Verse 4. Kwathi u-Izayi ngakaphumi emzini ongaphakathi, izwi kaJehova lafika kuye lathi. Verse 5. Buya uthi kuHezekiya umholi wabantu bami, usho kanje uJehova uNkulunkulu kaDavide uyihlo uthi, ngizwile umkhuleko wakho, ngibonile izinyembezi zakho. Bheka, ngiyakukuphilisa ngosuku lwesithathu, uyakwenyukela endlini kaJehova. Verse 6. Ngiyakwenezela ezinsukwini zakho iminyaka eyishumi nanhlanu, ngikophule wena nalo muzi esandleni senkosi yase-Asiriya. Ngiyakuvikela lo muzi ngenxa yami nangenxa yenceku yami uDavide. Verse 7. Wathi u-Izaya, landani isigaxa samakhiwane. Basilanda basibeka ethumbeni wasinda. Verse 8. Wayesethi uHezekiya ku-Izaya, siyakuba yini isibonakaliso sokuthi uJehova uyangiphilisa nokuthi ngiyakwenyukela endlini kaJehova ngosuku lwesithathu na? Verse 9. Wathi u-Izaya, lesi siyakuba isibonakaliso kuwe esivela kuJehova sokuthi uJehova uyakwenza lokho akukhulumileyo. Isithunzi siyakuya phambili izinyathelo eziyishumi noma siyakubuya izinyathelo eziyishumi na? Verse 10. UHezekiya wathi, kulula kuso isithunzi ukuba selule izinyathelo eziyishumi. Cha, isithunzi masibuye ezinyathelweni eziyishumi. Verse 11. U-Izaya umprofethi wakhala kuJehova, wasibuyisa isithunzi izinyathelo eziyishumi ebesezehlile ezinyathelweni zika-Ahazi. Verse 12.
Ngaleso sikhathi uMerodaki Baladani, indodana kaBaladani inkosi yaseBhabheli, wathuma abanezincwadi nesipho kuHezekiya ngokuba wayezwile ukuthi uHezekiya kade egula. Verse 13. UHezekiya wabalalela wababonisa yonke indle engcebo yakhe, isiliva negolide namakha namafutha amahle nendlu ezikhali zakhe nakho konke okwakufunyanwa engcebeni yakhe. Akubangakho nto endlini yakhe nasembusweni wakhe wonke angababonisanga yona.
Verse 14. Wayesefika u-Izaya umprofethi enkosini uHezekiya wathi kuye, batheni labo bantu beze kuwe bevelaphi na? Wathi uHezekiya, bavela ezweni elikude eBhabheli. Verse 15. Wayesethi, babonene endlini yakho na? UHezekiya wathi, babone konke okusendlini yami, akukho nto phakathi kwengcebo yami engingababonisanga yona. Verse 16. U-Izaya wathi kuHezekiya, yiza izwi likaJehova. Verse 17.
Bheka, izinsuku ziyeza lapho konke okusendlini yakho nalokho yihlo abakubekelele khona kuze kube namuhla kuyakuyiswa eBhabheli, akuyukusala lutho, usho uJehova.
Verse 18. Nasemadodaneni akho akuyukuphuma kuwo yakuwazala, bayakuwathatha abe izinceku endlini yobukhosi yenkosi yaseBhabheli. Verse 19. Wayesethi uHezekiya ku-Izaya, lihle izwi kaJehova olukhulumileyo. Wathi futhi, akunjalo uma kuyakuba khona ukuthula nokulondeka emihleni yami na? Verse 20.
Ezinye izindaba zikaHezekiya na wonke amandla akhe nokwenza kwakhe, ichibi nomsele nokungenisa kwakhe amanzi emzini, angithi kulotshiwe encwadini yezindaba
zemihla ngemihla amakhosi akwaJuda na? Verse 21. UHezekiya wayeselala koyise, uManase indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sakhe. Amakhosi esibili isahluko 21 uverse 1. UManase wayeneminyaka eyishumi nambili ekuqaleni kwakhe kubusa. Wabusa iminyaka engamashumi ayisihlanu nanhlanu eJerusalema. Igama likanina lalinguHefisiba. Verse 2. Wenza ukuba emehlweni kaJehova njengezinengiso zabezizwe, uJehova bagxosha phambi kwabantwana bakwa-Israyeli. Verse 3. Wabuye wakha izindawo eziphakemeyo kweze kuyawuyisa izichithile. Wamisela uBhali ama-altare, wenza u-Ashera njengokwenza kuka-Ahabi inkosi yakwa-Israyeli. Wakhuleka kulo lonke ibandla sezulwini walikhonza. Verse 4. Wakha ama-altare endlini kaJehova. UJehova asho ngayo ukuthi ngiyakubeka igama lami eJerusalema. Verse 5. Wakhela nalo lonke ibandla lasezulwini ama-altare emagcekeni omabili endlu kaJehova. Verse 6. Wadabulisa indodana yakhe emlilweni, wahlola imhlola, wenza imlingo, wamisa abanamadlozi nabathakathi, wenza ukuba okuningi emehlweni kaJehova, waze wamcunula. Verse 7. Wabeka isithombe sibaziweyo sika-Ashera asenzileyo endlini, asho ngayo Jehova kuDavid nakuSolomoni indodana yakhe ukuthi kule ndlu yaseJerusalema engilikhethe ezizweni zonke zakwa-Israyeli akuyukubeka igama lami kuze kube phakade. Verse 8. Futhi angisayikuzulisa izinyawo zika-Israyeli usuke ezweni engalinika oyise uma beya kuligcina kube ukwenza njengakho konke ngibayale ngakho nenjengako wonke umthetho eyabayala ngawo inceku yami uMose. Verse 9. Kepha balalelanga, uManase wabaphambukisa baze benza okubi kunabezizwe abachitha uJehova phambi kwabantwana bakwa-Israyeli. Verse 10. UJehova wayesekhuluma ngezinceku zakhe abaprofethi wathi. Verse 11. Ngokuba uManase inkosi yakwaJuda enzele izinengiso, enze kabi kunakho konke ukwenza kwama-Amori
ayephambi kwakhe,
wonisa noJuda ngezithombe zakhe. Verse 12. Ngalokho usho kanje uJehova, uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, bheka ngiletha ukubi phezu kwe-Israyeli naphezu kukaJuda, ngangokuba bonke abakuzwayo izindlebe zabo zombili ziyakunkeneza ngakho. Verse 13. Ngiyakwelula phezu kweJerusalema umucu wokulinganiswa seSamariya nomthofu wokumisa indlu ka-Ahabi. Ngiyakwesula iJerusalema njengalokho umuntu esula izitsha esesula isigumbuqele. Verse 14.
Ngiyakushiya insali yefa lami ngiyinikele esandleni sezitha zayo ibe impango nento ebanjiweyo yazo zonke izitha zayo.
Verse 15. Ngokuba yenzile okubi emehlweni ami, ingicunulile kusukela osukwini oyise abaphuma ngalo eGibhithe kuze kube namuhla. Verse 16. Futhi uManase wachitha kakhulu igazi elingenacala waze wagcwalisa iJerusalema kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni, ngaphandle kwesono sakhonisa ngaso uJuda ngokwenza okubi emehlweni kaJehova. Verse 17. Ezinye izindaba zikaManase nakho konke akwenzayo nesono sakhona ngaso angithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwaJuda na? Verse 18. UManase wayeselala koyise, wembelwa ensimini yendlu yakhe, insimu ka-Uza, u-Amoni indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe. Verse 19.
U-Amoni wayeneminyaka engamashumi amabili nambili ekuqaleni kwakhe ukubusa, wabusa iminyaka emibili eJerusalema. Igama likanina lalinguMeshulemeti indodakazi kaHarusi waseJothiba.
Verse 20. Wenza ukuba emehlweni kaJehova njengalokho enzile uManase uyise. Verse 21. Wahamba ngezindlela zonke uyise ahamba ngazo, wakhonza izithombe azikhonzayo uyiso wakhuleka kuzo. Verse 22. Washiya uJehova uNkulunkulu wayise kahambanga ngendlela kaJehova. Verse 23. Inceku zaAmonza amenzela uGobe zayibulala inkosi endlini yayo. Verse 24. Kepha abantu beze bababulala bonke ababenzele inkosi Amoni uGobe. Abantu beze bambeka uJosiya indodana yakhe inkosi esikhundleni sakhe. Verse 25. Ezinye izindaba zikaAmoni azenzayo angithi zilotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwaJuda na. Verse 26. Wembelwa ethuneni lakhe ensimini kaUza uJosiya indodana yakhe kwaba inkosi esikhundleni sakhe. Amakhosi esibili, isahluko 22 verse 1. UJosiya wayineminyaka eyishagalombili ekuqaleni kwakhe kubusa. Wabusa iminyaka engamashumi amathathu naye eJerusalema. Igama likanina lalinguJedida indodakazi ka-Adaya waseBosikati. Verse 2. Wenza okulungileyo emehlweni kaJehova, wahamba ngendlela yonke kaDavide uyise, kacezukanga ngakwesokunene nangakwesokhohlo. Verse 3.
Kwathi ngonyaka weshumi neshagalombili wenkosi uJosiya, inkosi yathuma uShafani indodana ka-Asaliya kaMeshulamu umbhali endlini kaJehova yathi.
Verse 4. Yenyukela kuHilikiya umpristi omkhulu ukuba abale imali eyiswe endlini kaJehova iqoqo ngabalindi mnyango kubantu. Verse 5. Bayibeke esandleni sezisebenzi eziphethe indlu kaJehova bakhokhele ngayo abasebenza umsebenzi wasendlini kaJehova kulungisa izimfa zendlu. Verse 6. Ababazi nabakhi nabakha ngamatshe nokuthenga imithi namatshe abaziweyo kulungisa indlu. Verse 7. Nokho akubalelwanga nabo ngemali eyabekwa esandleni sabo ngokuba babethembekile ekuphatheni kwabo. Verse 8. UHilikiya umpristi omkhulu wathi kuShafani, umbhali ngifumene incwadi yomthetho endlini kaJehova. UHilikiya wanika uShafani leyo ncwadi wayifunda. Verse 9. UShafani umbhali waya enkosini waletha umbiko enkosini. Wathi, izinceku zakho zithululile imali eyafunyanwa endlini zayibeka esandleni sezisebenzi eziphethe indlu kaJehova. Verse 10. UShafani umbhali wayitshela inkosi wathi, uHilikiya umpristi unginike incwadi. UShafani wayifunda phambi kwenkosi. Verse 11. Kwathi lapho inkosi sizwile amazwi encwadi yomthetho, yaziklebhula izingubo zayo. Verse 12. Inkosi yayala uHilikiya umpristi noHakikamu indodana kaShafani, u-Akipori indodana kaMikhaya, noShafani umbhali, no-Izaya inceku yenkosi ithi. Verse 13. Hambani ningibuzele kuJehova, mina nabantu nawo wonke uJuda, ngamazwi aleyo ncwadi efunyenweyo, ngokuba inkulu intukuthelo kaJehova esivuthelayo, ngokuba obaba balalelanga amazwi ale ncwadi ukwenza njengakho konke okulotshiwe ngathi. Verse 14. Base behamba uHilikiya umpristi noHakikamu no-Akibodi noShofani no-Izaya baya kuHulida umprofethikazi umkaShalumi indodana kaThikiva kaHalihasi umgcini zingubo, wahlala eJerusalema engxenyeni yesibili bakhuluma kuye. Verse 15. Wathi kubo, usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, tshelani umuntu onithume kimi ukuthi.
Verse 16. Usho kanje uJehova uthi, bhekani, ngiyakwehlisela ukubi phezu kwaleyo ndawo naphezu kwabakhileyo kuyo onke amazwi aleyo ncwadi eyifundile inkosi yakwaJuda. verse 17, ngoba bangishiyile bashisela abanye onkulunkulu impepho baze bangicunula ngawo wonke umsebenzi wezandla zabo. Intukuthelo yami iyavuthela lendawo ayikucinywa.
Verse 18, kepha enkosini yakwaJuda eyanithuma ukubuza kuJehova, niyakusho kuyo kanje nithi, usho kanje uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli uthi, maqondana namazwi owezwileyo. Verse 19, ngenxa yokuba inhliziyo yakho yayithambile wazithoba phambi kukaJehova lapho wezwa lokho engakukhuluma ngalendawo nangabakhileyo kuyo ukuthi kuyakuba incithakalo nesiqalekiso, waqebhula ingubo zakho wakhala phambi kwami, mina ngikuzwile usho uJehova. Verse 20,
ngalokho bheka, ngiyakukubuthela koyihlo ubuthelwe ethuneni lakho ngokuthula, angabona amehlo akho konke kubi engiyakukwehlisela phezu kwale ndawo, babuyisela enkosini lelizwi.
Amakhosi esibili, isahluko 23 verse 1, inkosi yathumela babuthela kuyo onke amalunga kwaJuda nawaseJerusalema.
Verse 2, inkosi yenyukela endlini kaJehova, bonke abantu bakwaJuda nabo bonke abakhile eJerusalema benayo, kanye nabapriest nabaprofeti, yebo abantu bonke abancane nabakhulu, yafunda ezindlebeni zabo wonke amazwi encwadi yesivumelwano ebifunyenwe endlini kaJehova.
Verse 3, inkosi iyema ngasensikeni yenza isivumelwano phambi kwaJehova ukumlandela uJehova nokugcina imiyalo yakhe nobufakazi bakhe nezimiso zakhe ngenhliziyo yonke nangomphefumulo wonke, ukuqinisa amazwi alesi sivumelwane alotshwe kule ncwadi. Bonke abantu basivuma isivumelwane. Verse 4, inkosi yayisiyala uHilikiya umpristi omkhulu nabapristi besigaba sesibili nabalindi mnyango ukukhipha ethempelini kaJehova zonke izinto ezenzelwe oBhali noAshera, nebandla lonke lasezulwini lazishisa ngaphandle kweJerusalema emasimini aseKidroni, yayisa umlotha wazo eBhetele. Verse 5, yabasusa abapristi bezithombe amakhosi kwaJuda abamisela ukushisa impepho ezindaweni eziphakemeyo emizini yakwaJuda nanxa zonke zeJerusalema, kanye nabashisa impepho kuBhali nakulo ilanga nenyanga nezinkanyezi nalo lonke ibandla lasezulwini. Verse 6, yakhipha uAshera endlini kaJehova, yamkhiphela phandle kweJerusalema, yamyisa ngasemfudlaneni iKidroni, yamshisa ngasemfudlaneni iKidroni,
yamxolisisa waba yincushuncushu, yayiphonsa incushuncushu yakhe emathuneni abantu nje.
Verse 7, yadiliza izindlu zezifebe zethempeli ezazisendlini kaJehova lapha besifazane
bemelukela khona uAshere amatende.
Verse 8, yakhipha bonke abapristi emizini yakwaJuda, yangcolisa izindawo eziphakemeyo lapha abapristi bebeshisa khona impepho kusukela eGeba kuze kube seBherisheba, yadiliza izindawo eziphakemeyo zasemasangweni asesikhaleni sesango likaJoshua umphathi muzi ezazingawosokhohlo somuntu ngasesangweni lomuzi. Verse 9, kodwa abapristi basezindaweni eziphakemeyo babengenyukele athale likaJehova eJerusalema, kepha badla isinkwa esingenamvubelo phakathi kwabafowabo. Verse 10, yangcolisa iThofethi elisesigodini sabantwana bakaHinomu kuba kungabikho muntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni kuMoloki. Verse 11, yasuka namahasha amakhosi kwaJuda anikela kulo ilanga ngasendleleni yokungena endlini kaJehova ngasekhamelweni likaNathani Meleki, induna yasePhariwarimi iyashisa izingqola zelanga ngomlilo. Verse 12. Ama-altar ayisophahleni lwekamelo eliphezulu lika-Ahazi elenziwe ngamakhosi akwaJuda nama-altare enziwe nguManase emagcekeni omabili endlu kaJehova. Inkosi yawadiliza, yasuka yagijima, yalahla uthule emfuhlaneni iKidron. Verse 13.
Izindawo eziphakemeyo ezaziphambi kweJerusalema ngosokunene kwentaba yokonakala, uSolomoni inkosi yakwa-Israyeli ayezakhela u-Ashitaroti isinengiso sakwaSidoni, noKemoshi isinengiso sakwaMowabi, noMilikomu isinengiso sabantwana baka-Amoni inkosi yazingcolisa.
Verse 14. Yaphahlaza izinsika, yanquma u-Ashera, yagcwalisa izindawo zabo ngamathambo abantu. Verse 15. I-athala lisabhetele nendawo ephakemeyo eyenziwe nguJerobowami indodana kaNebati owonisa u-Israyeli, nalelo athale kanye nendawo ephakemeyo yakudiliza, yayishisa indawo ephakemeyo, yayicolisisa yaba yincushunqushu, yashisa no-Ashera. Verse 16.
UJosiya waphenduka wabona amathuna elapha entabeni, wathumela wakhipha amathambi mathuneni, washisa i-athali walingcolisa, njengezwi kaJehova alimemeza lowo muntu kaNkulunkulu owamemezela lezi zinto.
Verse 17. Wayesethi, yitshe lini leli engilibonayo na? Abantu bomuzi bamtshela bathi, yithuna lalo muntu kaNkulunkulu owavela kwaJuda wamemezela lezi ndaba osuzenzile nge-athali laseBhetele. Verse 18. Wathi, myekeni, mawanganyakaziswa muntu amathambo akhe, base beyeka amathambo akhe kanye namathambo alawo umprofethi owavela eSamariya. Verse 19. Nazo zonke izindlu zendawo eziphakemeyo ezazisemizini yaseSamariya ezenziwe ngamakhosi akwa-Israyeli acunula ngazo uJosiya, wazisusa wenza kuzona njengazo zonke zenzo azenzileyo eBhetele. Verse 20.
Wabulala amathale bonke abaphristi basezindaweni eziphakemeyo ababelapho, washisa amathambo abantu phezu kwawo, wabuyela eJerusalema.
Verse 21. Inkosi yayisiyala bonke abantu ngokuthi, yenzelani uJehova uNkulunkulu wenu iPhasika njengokulotshiwe kulencwadi yesivumelwane. Verse 22. Ngokuba iPhasika elinjalo lalingagcinwanga kusukela emihleni yabahluleli abahlulela u-Israyeli nasemihleni yonke yamakhosi akwa-Israyeli nokoya kwabaJuda. Verse 23. Kepha ngonyaka weshumi neshagalombili wenkosi uJosiya, leli Phasika lenzelwa uJehova eJerusalema. Verse 24. Futhi abanamadlozi nabathakathi namatherafi nezithombe nazo zonke izinengiso ezazibonwa ezweni lakwaJuda naseJerusalema, uJosiya wakuqeda ukuba afeze amazwi omthetho alotshwe encwadini uHilikiya umpristi ayifumanayo endlini kaJehova. Verse 25.
Kwakungekho nkosi phambi kwakhe eyaphendukela kuJehova ngayo yonke inhliziyo yayo nangawo wonke amandla ayo, njengawo wonke umphefumulo kaMose, nangasemva kwakhe akuvelanga enjengaye. Verse 26. Nokho uJehova kabuyanga ekuvutheni kwentukuthelo yakhe enkulu, intukuthelo yakhe eyavuthela ngakho uJuda ngenxa yakho konke kucunula uManase emcunule ngakho. Verse 27. UJehova wathi, naye uJuda ngiyakumsusa ebusweni bami njengalokho ngisuse u-Israyeli, ngulahle lomuzi engawukhethayo nendle engasho ngayo ukuthi igama lami liyakuba khona lapho.
Verse 28. Ezinye izindaba zikaJosiya nakho konke akwenzayo angithi kulotshwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla amakhosi akwaJuda na?
verse 29. Emihleni yakhe uFaro Nekho inkosi yaseGibhithe wayenyukela enkosini yaseAsiriya ngasemfuleni uEufrate. Inkosi uJosiya yaya ukuhlangabezana naye wayibulala eMegido isanele ukumbona nje.
Verse 30. Izinceku zayo zayisusa ngenqola eMegido ifile zayisa eJerusalema zayimbela ethuneni layo abantu bezwe bamthatha uJehoyahasi indodana kaJosiya bamgcoba bambeka inkosi esikhundleni sikayise. Verse 31. UJehoyahazi wayeneminyaka engamashumi amabili nantathu ekuqaleni kwakhe ukubusa. Wabusa inyanga eyintathu eJerusalema. Igama likanina lalinguHamuthali, indodakazi kaJeremiya waseLibina. Verse 32. Wenza ukuba emehlweni kaJehova njengakho konke abakwenzileyo oyise. Verse 33. UFaro Nekho wambopha eRibila ezweni laseHamathi ukuba angabe sabusa eJerusalema. Wathelisa izwe amathalenta ayikhulu esiliva nethalenta legolide. Verse 34. UFaro Nekho wambeka u-Eliyakimi indodana kaJosiya inkosi esikhundleni sikaJosiya uyise. Waguqula igama lakhe laba nguJehoyakimi, kepha wamsusa uJehoyahasi waze waya eGibhithe wafela khona. Verse 35.
UJehoyakimi wamnika uFaro isiliva negolide, kepha wathelisa izwe ukuba anike imali njengezwi likaFaro. Wakhiphisa abantu bezwe isiliva negolide, kwaba yilona lowo njengentela yakhe ukunika uFaro Nekho.
Verse 36. UJehoyakimi wayeneminyaka engamashumi amabili nanhlanu ekuqaleni kwakhe ukubusa. Wabusa iminyaka eyishumi nanye eJerusalema. Igama likanina lalinguZebida, indodakazi kaPhedayi waseRuma. Verse 37. Wenza ukuba emehlweni kaJehova njengakho konke abekwenzileyo oyise. Amakhosi esibili, isahluko 24 verse 1. Emihleni yakhe kwenyuka uNebukadinezari inkosi yaseBhabheli. UJehoyakimi wayingceku yakhe iminyaka emithathu wayesebuye wamhlubuka. Verse 2.
UJehova wathuma kuye amaviyo amaKhaledi, namaviyo ama-Aramu, namaviyo abakwaMowabi, namaviyo abantwana bakwa-Amoni, wawathuma kuJuda ukumchitha njengezwi kaJehova alikhulumayo ngesandla sezinceku zakhe abaprofethi.
Verse 3. Impela kwaba khona lokho kwaJuda ngezwi likaJehova ukubasusa ebusweni bakhe ngenxa yezono zikaManase njengakho konke akwenzileyo. Verse 4. Nangenxa yegazi elingenacala alichithayo ngokuba wagcwalisa iJerusalema ngegazi elingenacala. Lokhu uJehova kavumanga ukukuthethelela. Verse 5. Ezinye izindaba zikaJehoyakimi nakho konke akwenzayo, angithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwaJuda na. Verse 6. UJehoyakimi wayeselala koyise, uJehoyakimi indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sakhe. Verse 7. Inkosi yaseGibhithe ayiphindanga futhi ukuphuma ezweni lakubo, ngokuba inkosi yaseBhabheli yayithathile konke kwakungokwenkosi yaseGibhithe, kusukela emfuleni waseGibhithe kuze kube semfuleni u-Eufrate. Verse 8. UJehoyakimi wayeneminyaka eyishumi nesishiyagalombili ekuqaleni kwakhe ukubusa. Wabusa inyanga eyintathu eJerusalema. Igama likanina lalinguNehushita, indodakazi ka-Elinathani waseJerusalema. Verse 9. Wenza ukuba emehlweni kaJehova njengakho konke akwenzileyo uyise. Verse 10. Ngaleso sikhathi izinceku zikaNebukadinezari inkosi yaseBhabheli zenyukela eJerusalema, umuzi wavinjezelwa. Verse 11. UNebukadinezari inkosi yaseBhabheli weza emzini, iyinceku zakhe zisawuvimbezele.
Verse 12. UJehoyakini inkosi yakwaJuda waphuma waya enkosini yaseBhabhele yena nonina nezinceku zakhe nezikhulu zakhe nezinduna zakhe inkosi yaseBhabhele iyamthatha ngonyaka wesishiyagalombili wokubusa kwakhe.
Verse 13. Yakhipha khona yonke ingcebo yendlu kaJehova nengcebo yendlu yenkosi yahlahlela zonke izinto zegolide uSolomoni inkosi ka-Israyeli azenzileyo ethempelini kaJehova njengokukhuluma kukaJehova.
Verse 14. Yathumba lonke iJerusalema nazo zonke izikhulu na wonke amaqhawa namandla abathunjwa abayizinkulungwane eziyishumi nezinyanga zonke zemsebenzi nabakhandi akushiyanga muntu ngaphandle kwabantu abayizimpofana bezwe. Verse 15. Yathumba uJehoyakini yamyisa eBhabhel nonina wenkosi nabafazi benkosi nezinduna zayo nabakhulu bezwe yabamukisa ngokubathumba eJerusalema yabayisa eBhabhele. Verse 16. Onke amadoda namandla eyizinkulungwane ezisikhombisa nezinyanga nabakhandi beyinkulungwane bonke bengamaqhawe azilungiselele ukulwa nabo inkosi yaseBhabhele yabayisa eBhabhele ngokubathumba.
Verse 17. Inkosi yaseBhabhele yambeka uMathaniya uyisekazi inkosi esikhundleni sakhe yaguqula igama lakhe laba nguSedekiya. Verse 18. USedekiya wayeneminyaka engamashumi amabili nanye eqaleni kwakhe kubusa. Wabusa iminyaka eyishumi nanye eJerusalema. Igama likanina lalinguHamithali indodakazi kaJeremiya waseLibina. Verse 19. Wenza ukube emehlweni kaJehova njengakho konke akwenzileyo uJehoyakimi. Verse 20. Ngokuba kwenzeka lokhu eJerusalema nakwaJuda ngenxa yentukuthelo kaJehova waze wabalahla ebusweni bakhe uSedekiya wayihlubuka inkosi yaseBhabhele. Amakhosi esibili isahluko 25 verse 1. Kwathi ngonyaka weshagalolunye wokubusa kwakhe ngenyanga yeshumi ngolweshumi lwenyanga uNebukadinezari inkosi yaseBhabhele wafika yena nayo yonke impi yakhe eJerusalema. Wamisa malungana nalo bakha inqaba ngakulo nxa zonke. Verse 2. Wawusuvinjezelwa umuzi kwaze kwaba ngonyaka weshumi nanye wenkosi uSedekiya. Verse 3. Ngosuku lweshagalolunye lwenyanga indlala yaba namandla emzini akubangakho kudla kwabantu bezwe. Verse 4. Kepha wawusufohlwa umuzi wonke amadoda empi abaleka ebusuku ngendlela yesango phakathi kwezingange zombili ezazingasensimini yenkosi. Amakheleda ayekhona nxa zonke zomuzi ahamba ngendlela yase-Araba. Verse 5. Kodwa impi yamakhaledi yayigxosha inkosi yayifica emathafeni aseJerikho yonke impi yayo yahlakazeka. Verse 6. Ayeseyibamba inkosi ayinyusela enkosini yaseBhabheli eRibila ayahlulela. Verse 7. Abulala amadoda kaSedekiya phambi kwamehlo akhe akhipha amehlo aSedekiya ambopha ngamaketanga amisa eBhabhele.
Verse 8. Ngenyanga yesihlanu ngolwesikhombisa lwenyanga kungunyaka weshumi neshagalolunye wenkosi uNebukadinezari inkosi yaseBhabhele kwafika uNebuzaradani induna yabalindi inceku yenkosi yaseBhabhele eJerusalema.
Verse 9. Washisa indlu kaJehova nendlu yenkosi nazo zonke izindlu zaseJerusalema. Zonke izindlu ezinkulu wazishisa ngomlilo. Verse 10. Yonke impi yamakhaleti induna yabalindi eyayinayo yadiliza izingange zaseJerusalema nxa zonke. Verse 11.
verse 11. Abanye abantu ababesele emzini nabahlubukileyo behlubukele enkosini yaseBhabhele nesixuku esiseleyo uNebuzaradani induna yabalindi wabathumba. Verse 12. Kepha induna yabalindi yashiya abantu bezwe abayizimpofana ukuba baphathe izivini namasimu.
Verse 13. Izinsika zethusi zayisendlini yenkosi nezinqe nolwandle lwethusi olungakwesendlini kaJehova. Amakhaleda akuhlephula athuthela ithusi lakho eBhabheli. Verse 14. Amakhanzi namafosholo nezizenze nezinkezo nazo zonke zitsha zethusi ababekhonza ngazo akuthatha. Verse 15. Nemicengezi yomlilo nezitsha okwegolide lodwa nesiliva lodwa nalokho induna yabalindi yakuthatha. Verse 16. Izinsika zombili nolwandle olwalulunye nje nezinqe uSolomoni ayekwenzele indlu kaJehova ithusi lazo zonke lezi zinto lalingenakulinganiswa.
Verse 17. Ukuphakama kwensimu eyodwa kwakuyizingalo eziyishumi neshagalombili. Phezu kwayo kwakukhona isihloko sethusi. Ukuphakama kwesihloko esisodwa kwakuyizingalo ezintathu. Kwakukhona nenethi lamapomegranati phezu kwesihloko nxazonke. Konke kwakungokwethusi. Kwakunjalo nasensikeni yesibili enetheni.
Verse 18. Induna yabalindi yathatha uSerayi umpristi omkhulu noZefaniya umpristi wesibili nabalindi mnyango abathathu. Verse 19. Yathatha emzini induna eyayimiswe phezu kwamadoda empi nabantu abayisihlanu kwabasebusweni benkosi abafunyanwe emzini nombhali wenduna yempi eyayibala abantu bezwe. Nabantu bezwe abangamashumi ayisithupha abafunyanwa emzini. Verse 20. UNebuzaradani induna yabalindi wabathatha wabayisa enkosini yaseBhabheli eRibila. Verse 21. Inkosi yaseBhabheli yabashaya yababulala eRibila ezweni laseHamati. Wathunjwa kanjalo uJuda ezweni lakubo. Verse 22. Abantu abasale ezweni lakwaJuda abashiywe nguNebukadinezari inkosi yaseBhabhele phezu kwabo wenza uGedaliya indodana kaHakikamu kaShafani abe ngumbusi. Verse 23. Zonke izinduna zempi zona nabantu bazo sezizwile ukuthi inkosi yaseBhabhele imenzile uGedaliya umbusi ezweni zaya kuGedaliya eMispa. U-Ishmayeli indodana kaNethaniya noJohananani indodana kaKareya noSeraya indodana kaThanihumeti waseNotofa noJahazaniya indodana yoMahakha bona nabantu babo. Verse 24. UGedaliya wafunga kubo nakubantu babo wathi kubo, ningesabi. Izinceku zamakhaledi hlalani ezweni ikhonze inkosi yaseBhabheli kuyakuba kuhle kini. Verse 25. Kepha kwathi ngenyanga esikhombisa wafika uIshmayeli indodana kaNethaniya kaElishama wozalo lwenkosi. Abantu abayishumbe naye wamshaya uGedaliya waze wafa kanye nabaJuda namakhaledi aye naye eMispa. Verse 26. Abantu bonke abancane nabakhulu nezinduna zempi basuka baya eGibhithe ngokuba besaba amakhaledi. Verse 27. Kwathi ngonyaka wamashumi amathathu nesikhombisa wokuthunjwa kukaJehoyakini inkosi yakwaJuda ngenyanga yeshumi nambili ngolo wamashumi amabini nesikhombisa lwenyanga u-Evili Merodaki inkosi yaseBhabheli ngonyaka wokuqala wokubusa kwakhe waphamisa ikhanda likaJehoyakini inkosi yakwaJuda wamkhipha etilongweni. Verse 28. Wakhuluma kahle kuye wabeka isihlalo sakhe phezwe izihlalo zamakhosi ayenaye eBabheli. Verse 29. Waguqula izingubo zakhe zasetilongweni, wadla njalo phambi kwakhe zonke izinsuku zokuhamba kwakhe. Verse 30. Isabelo sakhe sasiyisabelo esimiyo semihla ngemihla asiphiwe inkosi zonke izinsuku zokuhamba kwakhe.